ziko mu inumbare Shakarian tiene tingo kala chimire kwa mpindi pangono ine ndikutsimikiza mwa omvetsera ochuluka chimwechi pamakhala zopempha zambiri anthu amene akudwala osowa ndipo chotero tiene tingoweramitsa mitu yathu kampindi chabe kumawa pemphero pano pali zopempha zambiri zili apa aponso ndi mipango Atate athu akumwamba ife tikubwera tsopano mu dzina la Ambuye Yesu kudziwa ichi kuti inu munalonjeza kuti inu mudzamva ndipo mudzayankha mapemphero athu ndipo ine ndikukupemphani inu kuti mutichitire ife chifundo kuti mutikhululukire machimo athu ndipo ife timaphunzitsidwa mulemba kuti inu mumatikhululukira machimo athu onse ndipo mumachiritsa matenda athu onse ndipo ife tikupemphera Atate yakumwamba kuti izi zichitidwe madzulo ano tsopano chifukwa ife tikupempha izi mu dzina la Ambuye Yesu pa mipango iyi ndizopempha ife timaphunzitsidwa mu malemba momwe kuti kuchokera pathupi la Paulo anatengapo mipango ndizovala ndipo mizimu yoyipa imatuluka mwa anthuwo ndipo iwo amachiritsidwa tsopano ndinu Yesu yemweyo lero ndipo ife tikuyima muchiwerengero kupempha kuti inu mupereke zinthu izi zilipo mosakayikira zopempha zambiri mchipinda chino lero za anthu ambiri amene ali osowa muola lino mukumane ndi zosowa zawo Ambuye ziwiri zonse mwathupi ndi mwauzimu pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amen chabwino zikomwe inu mbale ife tinkakonda kuyimba nyimbo yaing'ono zaka zapitazo kuyankhula pang'ono ndi Yesu zimapangitsa izo kukonzeka tsopano ine ndikukhulupirira mbale Williams wangu otsiriza kumene kunena kuti kudzakhala kadzutsa mmawa ndipo tsopano ine sindikukhulupirira kuti ndinayamba ndamvapo kumene chaka chamawa ati adzakakhaleko kuno komwe kuno kachiwiri kuno komwe kuno kachiwiri chabwino malo omwewo zimenezo ndi zabwino kwambiri inde ndizo kwambiri amuna ayenera kupembedza ku Yerusalemu ndiko Tucson wosati kumusi kuno mukuona tsopano ino muli pansi pa phiri Yeriko ndi pansi pa phiri kuchokera ku Yerusalemu inu mukudziwa chotero ameneyo ndi Yerusalemu kumusi uko mukuona kodinu munamva zimenezo chotero anthu ayenera kuti azimupembedza mulungu konsekonse Yesu anatero inu mukudziwa osati ku Yerusalemu osatinso kuno kapena muphiriri koma kumupembedza iye mu mzimu ndi muchoonadi ndicho chinthu chofunikiracho mu mzimu ndi muchoonadi tsopano ine kawirikawiri pamene ndikuyankhula ine ndimangokhala wochedwa kwambiri inene ndinali kumuyamikira mbale Verma Gardner usiku wina akhoza kubwera kuno ndi kudzayika zochuluka mu maminiti 15 kuposa momwe ine ndingakhoze kuziyika mu maola atatu mayi ine sindikudziwa ngati ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu izi kapena ayi pamene ine ndinali amwana ine abambo anga anali wokwera inu mukudziwa ndipo iye ankakonda kukwera akavalo ndi kuwaswa iwo ankatsatira mpikisano wa akavalo kuwombera ukatswiri wowombera ndipo iye ine ndinkaganiza inu mukudziwa pamene ndidzafike pokhala pafupifupi usinkhu wa zaka 12 ine ndiyenera kudzawatsanzira abambo anga chotero pamene iwo ankalima ndikavalo wakaleyo kunja uko mu Indiana inu mukudziwa mpaka iye ankatopa kwambiri iye amalephera kuti asunthe nkomwe ine ndinkawapeza abambo anga pamene iwo ankazungulira ndi khasu inu mukudziwa kutali uko kuseri kwa munda ndipo ndinkafika kumusi uko kumenewo anali ndi chothiririra chachikale chopangidwa ndi chipika ndiyangati anayamba aonapo imodzi yangalandi zothirira madzi amuna tanganani paku Kentucky amene ali muno kotero ine ndinkakhala ndi nthawi yopambana kupita kumusi ndikukayika tsitsi la kavalo madzi inu mukudziwa kuliona ilo likutembenuka chomwe ife tinkachitcha njoka ya ubweya wa kavalo nditati ng'ono tija inu mukudziwa kugwira ito ndiye izo zimakhoza kusuntha ndipo njuchi ine ndinkawatenga abale anga ng'ono ndi onse nkuwakhazika iwo pamenepo ndikutenga kavalo wakale wolima inu mukudziwa ndikudzagwedeza zingwe pa iye mwansanga ndithu ndikutenga chishalo cha abambo chisoso chodzaza dzanja ndikuchika icho pansi pa chishalo ndikugwetsera pansi chinsalu. Ine ndinka lompira pamenepo kavalo osauka wokalamba ndi otopa, ndipo iye osatha kuchotsa mapazi ake pansi. Yamakhoza kungokaliza, inu mukudziwa, ndipo ine ndimakhoza kuponyera chipewa chimenecho mozungulira. Mai, ine ndimaganiza ine ndinali wokwera, ndipo ine ndinaganiza inu nonse mumandisowa ine kuno uko mu Arizona kudzaso akavalo anu, inu mukudziwa. Kotero pafupifupi usinku wa zaka 17-18 zakubadwa, ine ndinathawa ndinadzafika kuno komwe iwo anali ndi mpikisano wa akavalo. Chabwino, ine ndinaganiza amuna ngati nditangolowa mu mpikisano umenewo, ine ndingawayendetsere iwo akavalowo, ine ndingapange ndalama zina. Kotero ine ndikukumbukira wokwera woyamba anatulukira, iye anali kukwera yemwe amatchedwa, ine ndikukhulupirira iwo amamutcha iye Kansas Outlaw, iye ndikavalo wamkulu kwambiri. Chinthu chachikulu chakuda pafupifupi kutalika mikono 17, iye ndikavalo wolemera kwenikweni wamphamvu. Ine ndinaganiza chabwino ngati munthu ameneyo angakhoze kumukwera iye, inenso ndingakhoze. Ndipo wokwera wodziwika uyu anapita kumeneko, ndipo ine ndinali nditakhala pa khola, inu mukudziwa ndi khola limene anyamata woweta ng'ombe wovulalawa, inu mukudziwa. Ine sindinali osokonezeka ngati iwo analili, koma ine ndimaganiza kuti ine ndinali wokwera wabwino. Chotero iwo ine ndinali nditakwera hatch yakale yolimayo, ndipo ndichifukwa chiyani ine sindikanatha kukwera ameneyo. Chotero pamene iye anatulukira mukampitako bambo, kavalo ameneyo anakwanitsa kuyika mapazi anayo onse muchiwaya chochapira. Iye anadzigonetsa pansi ndikumazungulira pamenepo nthawi zingapo, ndipo chokhaliracho chinapita mbali imodzi ndi mbali ina. Ndipo otolera anadzamutenga kavaloyo, ndipo ambulansi inadzamutenga wokwerayo. Ine ndinadziwa kuti ameneyo sanali kavalo wakale wolima uja yemwe ine ndinkakonda kumukwera. Woyitana anabwera kumeneko, iye anati ine ndimupatsa munthu aliyense, anati madola 50, zimenezo zinali ndalama zambiri nthawi imeneyo. Madola 50 amene angathe kumukwera iye masekondi ochuluka ali pa iye. Ndipo iye ine ndinali chabe wa manjenje. Iye anabwera kwa ine ndipo anati, kodi ndiwe wokwerayo?
No sir.
Ine ndinati, ayi bwana. Pamene ine ndinapulumutsidwa koyamba ndipo ndinadzozedwa mpingo wa Missionary Baptist, ine ndinkakonda kunyamula Baibulo opozungulira, inu mukudziwa. Ndipo ine ndinkafuna kuti wina wake andifunse ine ngati ine ndinali mlaliki, inu mukudziwa. Koma nthawi iliyonse wina wake akati, iwe ndi mlaliki? Ine ndinkati ndithudi. Tsiku lina ine ndinali uko ku St. Louis, ine ndinali nditangokomana naye kumene mʼbale wathu wa Baptist. Ndipo ine ndinali ku St. Louis, ndipo ine ndinamumva munthu otchedwa Robert Doherty, ambiri a inu mukhoza kumudziwa iye. Ndipo iye anali mu msonkhano wa Hema, iye anali mʼbale wa Chipentekoste. Mai, munthu ameneyo analalikira mpaka anachita buluu pa nkhope, ndipo iye anangolalikira mpaka iye anangomira pansi. Iwo makhoza kumumva iye akupuma mpweya wake, midadada utali wa midadada iwiri wopanda choyankhulira aponso, ndikungogwira mpweya wake ndikubwerera mmwamba akulalikira. Kuyambira pamenepo wina wake akati, iwe ndi mlaliki? Ine ndinkati, ayi, ine ndimangopempherera odwala. Njira zanga zakale za Chibaptisti zochedwa sizimaganiza za izo mwaliwiro chomwecho. Kotero mongopirira nani, inu mukudziwa. Ndipo inu mukudziwa ndilemba linanena kuti tizipirira nawo ofowoka. Chotero ameneyo ndi ine. Chotero ndine wothokoza kuti inu nonse mwayesetsa kuchita zimenezo sabata ino, ndipo mwachita ntchito yabwino kwenikweni. Tene koloko siku pamene ine ndimayenera kukhala ndili ku nyumba, ndipo ndikugona ndikuma kusungani inu kumeneko. Koma kwenikweni madzulo ano ine ndiyesetsa kuti ndifulumire ndikudzatulukamo. Ndili ndikuyendetsa kochuluka koti ndichite ngakhale madzulo ano kuti ndidzabwerere kuno mawa. Ndipo chotero ine ndikukuyamikirani inu chonchobe, ndipo ngati sindidzapeza mwayi woti ndinene izi nthawi ina iliyonse, ndikukuthokozani inu mochuluka kwambiri modzi aliyense. Nonse inu atumiki ndi inu amuna malonda a Chikhristu. Chotero chosangalatsa kwenikweni kuti inu mwandiyitana ine ndikundilola ine kuti ndibwere kuno ndikudzayikapo moto wanga waung'ono limodzi ndi inu abale, mʼbale Shakarian, mʼbale Williams ndi onse amuna. Ndithudi ndine woyamikira. Ndipo bwanji we suna nene ameni kanthawi kapitako Tony pamene ine ndinayankhula za Tucson ine sindinamumve nkomwe iye pameneyo ndi msaki wopambana mu Arizona pamene ine ndili mu Indiana mwaona koma zimenezo zimatero ndikapita ku Indiana munaona chitsunzi chake mupepala tsiku lina kuti ife tiyenera kusintha izo Tony. Chotero tsopano kumbukirani mawa usiku phando pa ndimbale Oro Roberts. Ndipo tsopano ife tisanafike ku mawu inene ndimati ndiyankhule madzulo ano pa kuwerenga chotsitsa. Ndipo ine ndinaganiza kuti ndikanalowa muno inu mukanakhalabe muli pano pa 7 koloko. Oh, za zomwe sayansi yakhala yokhoza kuchita ndiyeno zomwe Mulungu wakhoza kuzichita. Inu mukuona ndipo kotero ife tikukhala mu mbado wosiyana ndi umene ife tinali kukhalamo monse mwathupi ndi mauzimu chotero ife tili woyamikira chifukwa cha zopindula zathu mu zinthu za uzimu monga momwe sayansi ilili mu awo mu zinthu zawo zakuthupi za sayansi. Tsopano tiyeni ngati inu simukusamala kachiwiri inu mukudziwa inu mukhoza kuimba kwambiri ine sindikuona nkomwe momwe inu mungachitire ngati mumayimba monga kwayala yambare Outlaw kanthawi kapitako pamene ndinali nditayima pamenepo ndikumvetsera kwa izo iwo amapita chokwera ndipo koma ndipo kachiwiri inu mukhoza kudya kwambiri inu mukhoza kumwa kwambiri inu mukhoza kugwira ntchito mochuluka kwambiri koma ine sindikuganiza kuti inu mukhoza kupemphera mochuluka kwambiri. Baibulo linati ine ndikanafuna kuti anthu apemphere paliponse akukwezera mwamba manja oyera mukuona chotero tiyeni tiweramitse mitu yathu kachiwiri mphindi yokha Atate akumwamba ife timakonda kuyankhula ndi inu ndipo ine ndikuganiza za amuna momwe ine ndimawakondera kudziwa kuti iwo ali mu mzinda kungowagwira chanza ndi kuyankhulana nawo iwo ife tonse timakhala ndi kumverera kumeneko ndipo ndizazikulu zochuluka bwanji izo kwa mwayi woyankhula kwa inu ambuye wathu ndi mpulumutsi wathu ndipo mitima yathu imagunda kuti tikhale mukukhalapo kwa wina ndi mzake ndiyeno ndimochulukira bwanji pamene ife tikudziwa kuti tili mukukhalapo kwanu kwa uzimu ndipo ife tikudziwa inu muli pano chifukwa inu munati paliponse ngati izo zili konsekonse pa dziko lapansi kapena kuzungulira mdziko kapena kulikonse kumene izo zingakhale kumene awiri kapena ochuluka asonkhana mu dzina langa ine ndidzakhala komweko pakati pawo ndipo ife tikudziwa kuti lemba limenero silingathe kulephera lonjezo limenero ndila uzimu ilo linabwera kuchokera mu milomo ya mpulumutsi ndipo chotero mwina mwake ife tili chikumbumtima chathu ndi chathu tchimo lakusakhulupirira kwathu latilekanitsa ife kutalikirana kwambiri kuti tilephere kukuzindikirani inu kuti muli pano koma inu muli pano chimodzimodzi basi pakuti inu mumasunga lonjezo lanu ndipo tsopano inu munati ngati iwo adzapempha chilichonse pokhudza chinthu chimodzi ndipo icho chidzapatsidwa kwa iwo ndipo Atate chinthu chachikulu chimene ine ndingakhoze kuchiganizira basi pa nthawi ino ndikuwamvetsera awa tidyetseni ife Ambuye pa mana auzima amene amachokera kwa Mulungu kuchokera kumwamba perekaniza Ambuye tidyetseni ife pa mawu anu mawu anu ndi choonadi ndipo munthu sadzakhala moyo ndi mkati wokha koma ndi mawu onse wotuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu ndipo pamene ife tikuwerenga iwo mulole mzimu woyera watengere iwo ku mtima uliwonse ndikuwagawaniza iwo pakati pathu lero basi monga mwachosowa pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu mwana wanu amen. Tsopano nthawi zambiri monga ndakhala ndikunenera atumiki ndi anthu ife timamvetserana wina ndi mzake akuyankhula ndipo timalemba zolemba zamamalemba zimene mtumiki wina wayankhulapo kapena wina wake ndipo ine nthawi zonse ndimachita zimenezo ndikamayenda ndikutsika mu msewu ine ndili ndikapepala kakang'ono kabukhu kakang'ono kamakhala pambali panga ndipo lemba limabwera maganizo anga ine ndimalemba zimenezo ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa tsopano ndinu nonse olagwa pa izo sijonjo ife timachita zimenezo ndiyeno pakapita kanthawi mzimu oyera umafulumizitsa zimenezo kwa ife ndipo ife timatenga lingaliro lina ndiye ine ndimangoyenera kuti ndipite pambali pa nsewu ndikukalemba zinthu zina ndipo umo ndimene ndiye pamene ndifika nthawi yoti ndiyankhule ine ndimabwerera kudutsa mu zinthu zimenezo ine ndimayamba kuganizira zimenezo ndikumayendetsa lemba lina ndipo kenako ndimalemba kulozera kwa lemba ndiyeno pamene ndikutembenukira kwa ilo ine ndimakumbukira chimene lemba likunena ndiyeno ndimayankhula kuchokera pamenepo ife nthawi zambiri tonse timachita mwanjira imeneyo tsopano ine ndiwerenga pafupifupi ndime yokha kuchokera mu bukhu la Filipi kachiwiri ine ndinali kuwerenga kuchokera kwa Filipi usiku wina uko lachitatu usiku uko ndi mbale shows ku Assembly of God pamene ine ndinayankhula paphunziro la kuzindikiritsidwa ndi iye ndipo tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge mu mutu wa 1 wa Filipi kwa madzulo ano pafupifupi ndime ya 20 ndipo tsopano tiyeni timvetsere mwapemphero pamene ife tiziwerenga molingana ndi ziyembekezo zanga zodzipereka ndi chiyembekezo changa kuti palibe chimene ine nditi ndidzachite nacho manyazi koma icho chimene chili kulimba mtima kulimba mtima konse nthawi zonse chotero tsopano aponso Khristu adzaonetseredwa mthupi langa kaya kupyolera moyo kapena kupyolera imfa pakuti kwa ine kukhala moyo ndiko Khristu ndipo kufa ndikupindula koma ngati ndikhala ndi moyo mthupi ndicho chipatso cha ntchito yanga koma chimene ndidzasankha ine sindikidziwa ine ndinali kuganiza za izi ndipo ndimaganiza kuti ndikanagwiritsa ntchito lingaliro laling'ono lodziwika mau chabe
Brother Branham, a word for this.
Inu mukuti Mbale Branham, mawa izi mwina mwake anthu sauzandi akhala pano mau chabe chabwino ngati iwo ali mawu anthundu oyenera mukuona ndipo ine ndikufuna kuti ndiyesetse ngati mzimu oyera iye yemwe amatidzoza ife kuti ndimange pang'ono ndipeze nkhani yaing'ono pozungulira mutu wanga ine ndikufuna kuti ndiutche iwo Nteradi. Tsopano ine ndinali kuyang'ana mu dictionary kuti ndipeze pamene ine ndinali kuyang'ana pa mawu kuzindikiritsidwa ine ndinabwera mu mawu awa nteradi ndipo nteradi molingana ndi dictionary ya Webster ndi imanena kuti wangwiro mwaiwokha wopanda malire mu mphamvu kwenikweni pa mathero mteradi amagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri ndiwo mawu omalizira ndi ameni inu mumamva anthu akunena kuti mwantheradi ndi zimenezo ndicho chinthu chotsirizira ndiwopanda malire mukuona izo zimatengera kuchokera pano mpakana palibe china chilichonse mwanjira yake ndiwapamwamba ndi chodalirapo ndipo chodalirapo ndipamene kwenikweni chodalirapo chifukwa iwe wafika kumathero ndi ameni ndizo zonse tsopano chilichonse ndipo chomangiridwa kukupindula kwakukulu kulikonse chakhala chili mtheradi kwa munthu aliyense ndi chinthu chilichonse chimene chinachitidwapo kapena kuchitidwa kani chakhala chili mtheradi wolumikizidwa ndi izo payenera kukhala china chake pakuti ndi chikhomo chomalizira ndipo munthu sangakhoze mwanjira iliyonse kupindula chilichonse mpaka patafika pena pake pamene iwo amazindikira kuti ulipo mtheradi nthawi ina mu ofesi ya dokotala ine ndinali kuyankhula ndi dokotala ndipo iye anati chabwino ine ndikukuuza iwe bile anati ndizoona kuti ine ndimakhulupirira kuti munthu akhoza kukhala nacho chikhulupiriro chokwanira mwakuti akhoza kutuluka panja kuno ndi kudzakhudza mtengo uwu ndi kuchiritsidwa ine ndinati koma dokotala zingatheke bwanji kuti munthu ayike chikhulupiriro chokwanira kuti akhudze mtengo ndi kuchiritsidwa mukuona chifukwa palibe maziko kwa zimenezo. Pali palibe bomalo amene ungamangirire kwa zimenezo. Chifukwa izo si zili mwamalemba maziko. Koma umayenera kukhala ndi china chake chimene yokhoza kumangirirako kuti udziwe kuti ichi ndi icho. Ndizo zinthu zambiri zazing'ono zikhoza kutsogolera kwa izo. Koma amenewo ndi mawu otsiriza. Chinthu chotsirizira. Ndi chifukwa nthawi zonse ndakhala ndikukhulupirira mu mawu. Ndipo ine ndikudziwa mwina mwake umboni waung'ono omwe ubwera pa mtima wanga pakali pano, mwina sungakhale woyenera kwenikweni, koma ine ndikuyembekeza kuti izo sizikhumudwitsa. Ndipo mkazi wanga wakhalapo, ndipo ambiri pano akudziwa kuti izo nzona. Panali ine ndinkakonda kupita ndi dona wang'ono yemwe anali pa wochokera ku mpingo wa Baptist ku Milltown, Indiana, kumene ine ndinali kuchitira ubusa. Ndipo dona wang'onoyo amakhala misonkhano, ndipo anaona chimene Mulungu ankachita. Ndipo ife tinali abwenzi chabe, abwenzi abwino basi. Ndipo kenako ife tinali awiri tonse, iye anakwatiwa ndi mnyamata wabwino. Ndipo ndiyeno kenako ine ndinakwatira. Ndipo ife sitinaonane wina ndi nzake kwa zaka. Bambo ake anali nzanga wapa mtima kwambiri. Dzina lake anali Lee, Marion Lee. Ndipo ine ndikukumbukira usiku ina lemba, iye saka nakhoza kulikonza ilo. Iye anati, "Mbale Branham, ine sindikukukayikirani inu, koma anati inu mukudziwa ine nthawi zonse ndakhala ndikuphunzitsidwa izi." Iye anali wa Nazareni. Ndipo iye anati, ine ndakhala ndikuphunzitsidwa izi, ndipo ine sindikukhoza basi kuzimvetsa izo. Ndipo iye anali mpalamatabwa. Ine ndinapita ku nyumba ndi iye usiku ina. Ndipo iye anati, "Ine ndikukuzani inu, pamene Noma ndi iwo akukera masitepe, anati tiyeni tingokhala ndi chakudya tidye." Tinatenga buledi wachimanga ndi mkaka wa batala, ndizo zabwino kwenikweni. Ndipo kotero ife ine ndinazichitira chilungamo pomwepo. Ine ndakhala ndisakudya kwa pafupifupi masabata atatu kuno, pang'ono chabe apo ndi apo, kuti ndikhoze kukhala mabwino kwa mbuye wanga. Ndipo tsopano tinali ndi galasi lalikulu la mkaka wa batala wozizira kuchokera nyumba ya masika, ndi chidutswa chachikulu cha mkate wozizira wachimanga. Ndipo tinakhala pansi ndi kumaphwanya mkate wachimanga uwu mwamba umo tinali tikudya. Ndipo iye anati, "Bire, ine sindikumvetsa basi izo zomwe iwe umayankhula." Chotero ife tinapita kukagona chapo fupifupi mochedwa kwambiri usiku. Iye ife tinayankhulana mpaka pafupifupi wanikoloko. Ine ndinasiya kuganizira za iye. Ndipo iye anadzuka, ndipo anati, ine ndinalota kuti ine ndinali kumanga nyumba mu New Albany, ndipo bamboyo anandisira ine pulani. Iye anapita ku Florida. Ndipo iye anali pa pulani iyi, iye anali ndi zenera lapakhonde. Ndipo ine ndinati, "Munthu ameneyo sakufuna zenera lapakhonde kunja uko." Chotero ine ndinangozisiya izo. Ndipo anati, pamene bamboyo anadzabwerera, iye anati, "Ine sindikulipira iwe pomanga nyumba iyi mpaka utayigwetsa iyo. Ndikuimanganso iyo molingana ndi pulani iyi." Ine ndinati, "Pali mtsinje pomwe pano, iwo suli patali kwambiri. Chotero, iwe sukufuna kuti udzapite kukang'amba china chake pansi kumapeto amsewu, ukhoza usadzakhala nayo nthawi." Iye anati, "Kodi zili bwino ndidavala zovala zanga zogonera?" Ine ndinati, "Ndi zanga nanenso, tiyeni tizipita." Chotero ife tinapita kumeneko. Kotero mwana wake wamkazi anatchuka kwenikweni ndi zidzukulu zake chifukwa choyimba. Ndipo iwo anali a United Brethren. Mwana wake wamkazi ndiwokwatiwa mtumiki wa United Brethren, kapena mwana wamwamuna wa mtumiki. Ndipo nyamata uyu munthu wabwino, iye anali pamakina uko kuntchito zopanga maboti. Ndipo mtsikana wang'onoyo akuyesetsa kuti azikhalira moyo Khristu. Izo zinafika pophinjika kochuluka pa iwo. Iwo anali ana anzeru kwambiri. Mmodzi wa iwo pa usinkhu wa zaka 17 anali akuphunzitsa zoyimbayimba. Anali atachita bwino kwambiri ndipo iye anali mtsikana wanzeru kwambiri. Ndipo kotero mwana wang'ono uyu sakanatha kupirira kunyozedwa. Ndipo iwo amakhoza kumuuza iye kuti iye anali wakachitidwe kachikale ndi zina zotero. Ndipo parapita kanthawi mwanayo anali ndi kusokonezeka. Iwo anamutengera iye ku chimene iwo amachitcha Our Lady of Peace, chipatala cha chikatolika mu Louisville, kuti akalandire chithandizo chochotsa manjenje. Ndipo anamupatsa iye ndithu ndi ameneyo ndi Jackson wa mundima. Ngati pali dokotala pano, ine ndikuyembekeza kuti sindikukukhumudwitsani inu ndi zimenezo, koma nthawi zina izo zimawapanga iwo kukhala moyipa kuposa kale lonse. Ndipo kotero anamupatsa iye mankhwala odzidzimutsa, ndipo izo zinamupangitsa mwanayo kuyipirayipira. Chotero iwo anamutumiza iye kwawo. Masabata angapo iwo anachita kumubweretsanso iye kachiwiri. Ndipo iye anali kwenikweni mumaonekedwe owopsa pa nthawiyo. Kotero iwo anamusunga iye ndipo anayesetsa kumuthandizira iye kumeneko kwa kanthawi ndithu. Ndipo iye amayipirayipirabe. Ndipo kotero masiku atatu kuchokera pamenepo, iwo anali akupita naye ku Madison, ndiwo malo a misala kumene iwo anawayika iwo mchipinda chotchingidwa kuyambira pamenepo. Kotero mayiyo anati, ife sitinagonjetsedwebe. Ndipo iye anati, ife tiona ngati ife tingamupeze mʼbale Branham kuti abwere ndi kudzamupempherera iye ngati iye ali ku nyumba. Chotero iwo anayimba foni, ndipo izo zinachitika kuti ine ndinali kwathu. Chotero iye anabwera kuti adzandione ine, anati, mʼbale Branham, kodi inu mupita kumeneko kukamupempherera iye? Ine ndinati, ndithudi. Chotero iye anawayitana adokotala, ndipo adokotala anati, ndindani uyu amene akubwera? Chotero iye anamuwuza iye kuti ndinali ineyo. Ndipo iye anati, chabwino, ine ndikukuwuzani inu, dikirani. Anati, ife tidza. Inu mundiyimbirenso ine madzulo ano. Chabwino iye anayimba ndipo mpaka wani koloko mawa. Mkazi wake anapitiriza kunena kuti iye sanabwere. Mawa wotsatira iye anayimba iye sanabwere. Ndipo tsiku lachitatu iwo anali oti amutumize mwanayo kutali. Kotero ine ndikudana nazo kunena izi, koma ndili nayo njira yodziwira. Adokotala mango ize mbankhaniyo, mukuona? Kotero ndiye abambowo anali amanjenje kwenikweni. Ine ndinayenera kuchokapo tsiku lotsatira kuti ndizipita. Tsiku limenero linali zonse zomwe ife tinali nazo. Kotero amayi ndi abambo ndi alongo ena awiri anabwera akulira, anati, iye yakuzemba basi. Ine ndinati, zedi iye ali, koma ine ndikukuwuzani inu chiyani, musanene kuti ndine mtumikiyo. Mungu ndilola ine kuti ndipiteko ngati nzanu, ndingopita ndinuyo. Kotero ife tinapita mchipatalacho. Inu mukudziwa iwo amatseka chitseko kumbuyo kwanu ndikukwera nanu pachikepe. Akatero amatseka chikepecho. Kotero ndipo mlongo uyu anali kutitengera ife mwamba. Ndipo tinalowa mchipinda, ndipo tinakakhala pansi pambali pa bedi. Ndipo apo dona wang'ono wokongola kwenikweni uyo pafupifupi 16 china chake atakhala pamenepo atapita kwa thunthu. Inu iye akungoyang'ana, iwo makhoza kubaibitsa manja ako. Ndipo iye samazindikira nkomwe zimenezo. Ndipo ine ndinati kwa iye, Ruthi, kodi iwe kundikumbukira ine? Ine ndinati, ine ndine mʼbale Branham. Ine ndinati, iwe unkakonda kundiitana ine mʼbale Bill. Ine ndinati, ine ndinakupereka iwe kwa Khristu pa gulu la makanda. Kodi iwe sukundikumbukira ine? Yanangoyima ndikumayang'ana. Oh, mtsikana wokongola. Ndipo atatu aiwo anali autatu, alongo atatu. Ndipo ine ndinayesetsa kuti ndikope chidi chake. Ndipo ine sindinathe kuchita zimenezo. Iye anali akuyang'ana, iye anali atapita basi. Ndipo ine ndinakhala pamenepo. Ndipo ine iwo samakhala ndi nsanamira pa bedi m'malo amenewo, inu mukudziwa, kuopa kuti asavulale. Ndipo ndinakhala moyang'anizana kumiyendo kwa bedilo. Mayiyo anakhala mbali ina ya bedi yaing'onoyo, bedi yaing'ono iye mchipinda chaching'ono ichi. Mtsikana wang'onoyo anali atakhala pa waung'ono wokhala ngati mpando waung'ono womangidwa pa khoma. Ndipo mlongoyo atayimirira, ndipo abambo anali atayima pafupi ndi mtsikanayo. Ndipo mayiyo anali atayima pamenepo, ndipo misozi ikutsikira pansi kuchokera masaya ake. Iye anati, inu mwaona bire chiyani? Kodi ife tichite chiyani? Ine ndinati, chabwino mvetserani noma, Khristu akadali Khristu, mugona, iye anati, uwu unali mwe wathu wotsiriza, anati, ngati iwo amutengire iye kuntunda uko, inu mukudziwa chimene chiti chichitike. Anati, ife sitidzamuona konse iye, ine ndikuganiza kachiwiri, ndipo ngati titatero, inu mukudziwa momwe chi chisamaliro chimene iwo amalandira kumeneko. Ndipo ndinati, chabwino noma, tiyeni tisakhale otengeka. Ine ndinati, ife basi, tingodigirira maminiti pang'ono. Ndiyeno, ndisanamalize kunena zimenezo, apo panayima mtsikanayo patsogolo panga masomphenya, ali bwino bwino akumwetulira. Ndipo iye anali kuyang'ana kwa nyamata, ndipo ine ndinayang'ana pa nyamatayo. Ine ndinayang'ana mbuyo, masomphenya anandichokera ine. Ine ndinati, noma, kodi iye ali ndi bwenzi la chinyamata, wokhala ngati watsitsira kuda? Inde. Ine ndinati, kodiye amachita china chake ndiwo mukuimba? Anati, inde, uko nkulondola. Ine ndinati, musadandaule, ine ndiri ndipa kuti atero Ambuye, yakuturuka muzimenezo. Noma anaponyera manja ake, ndipo anandigwira ine pabondo, anangana mwamba kwa mamuna wake. Anati, wokondedwa, izo sizinalakwikepo. Anati, izo sizinayambe zalakwikapo. Tsikanayo sana sinthe mpang'ono pomwe. Ine ndinati, chabwino noma, inu mukudziwa kuti ine sindikanati ndikuwuzeni inu zimenezo tsopano kupatula ngati ine nditaziona izo. Ndipo Mulungu sangakhoze kunama. Mukuona, ine ndinatuluka mchipataracho, ndipo ndinalowa mgalimoto yanga yomwe. Iwo anatsalira. Ndipo pafupifupi maola awiri kuyambira pamenepo foni nali kungolira pamene ine ndinatuluka kuchokera kwa bambo Udzu musi uko. Ndipo anali abambo ake, iye anali pa foni, iye anati, Mbale Branham, ine ndiri ndi china chake choti ndikuzeni inu. Anati, inu munali musanathe maminiti 20, iye anali atabwerera kwa iye mwini wabwinobwino. Ndipo iye wapimidwa ndi antchito onse amadokotala, ife timutengera iye ku nyumba m'mawa. Ndipo tsopano nani, tsopano yakuimba kukachisi tsopano. Tsopano pali amuna ndi akazi pano ochokera ku Jeffersonville uko. Mwakudziwa kuti nkhani imeneyo ndiyoona. Ngati muli muno madzulo ano pezani mwamba manja anu ndi angati akudziwa nkhani imeneyo. Inde, mukuona, kuzungulira paliponse amene akudziwa kuti izonzona, mwantheradi zoona. Tsopano chinali chiyani icho? Dona wang'ono uja anagwiritsa ntchito masomphenya amenewo ngati ntheradi chodalirapo. Mukuona, iwe umayenera muchilichonse, iwe umayenera kukhala ndi china chake komwe ungadzimangirireko. Ndipo ine nthawi zonse ndakhala ndikugwiritsa ntchito mawu a Mulungu, chifukwa palibe chikhomo china chimene ine ndikuchidziwa chachikulu chonga chimenecho, chifukwa zonse miyamba ndi dziko lapansi zidzapita, anatero Yesu, koma mawu anga sadzalephera konse, ndi chikhomo chotani. Sobano, Paulo anali ndi moyo wokhazikika pa Khristu. Iye, ameneyo anali Khristu, anali ntheradi wa Paulo. Iye anakhala ndi mphunzitsi wankulu, Paulo anali, iye anaphunzitsidwa pansi pa Gamalieli, ndipo mphunzitsi wankulu iye anali wa iye pansi pa chipembedzo cha maziko ake a Farisi, ndipo iye anaphunzitsidwa, ndipo iye anali ndi maziko akulu. Ine ndikuganiza pamene iye analandira mzimu woyera, ndipo anapita uko ku Igupto kwa zaka zitatu. Ine ndikuganizapo payenera kuti panali pamene iye anafikira kutenga lemba ndi kulifanizitsa ilo ndi vumbulutso limene iye anali nalo kuti aone ngati ilo linali lolondola. Ndipo ino mukudziwa bukhu lalikulu lodziwika la Ahebri, palibe wina akanakhoza kulilemba ilo koma Paulo, chifukwa iye ankadziwa momwe zoyimira izo ndi zoyimira zotsutsa ndi phunziro lokongola bwanji. Ndipo tsopano Paulo anakumana ndi Yesu tsiku lina. Anakumana naye iye maso ndi maso pa nsewu wa ku Damasiko pamene iye anali kupita uko kukazunza Khristu. Mpangano waukulu wopereka ziopsezo zazikulu ndi kuchita zinthu zotsutsana ndi mpingo wa Mulungu akupanga chisokonezo cha iwo, ngakhale kuwazunza iwo mpaka kuimfa. Ndipo tsiku lina pa nsewu kumeneko, chifukwa chimene iye anali ndi moyo wokhazikika pa Khristu ndi chifukwa chakuti iye payekha. Sopano kusiya chiphunzitso chake iye mwini anakumana ndi Khristu ndipo ndiyo njira yokhayo yomwe inu muti mudzamudziwire konse iyeyo ndipo kukumana naye iye mukuona tsopano kumudziwa iye ndi moyo osati nkomwe kuwadziwa mawu ake abwino monga iwo angakhoze kukhalira komabe inu muyenera kumudziwa iye kumudziwa iye ndi moyo ndipo Paulo analibe chomuchitikira ichi panobe ndipo iye anati malo amodzi apa moyo mene ine tsopano ndikukhala zimasonyeza kuti amakhala moyo wosinthika nthawi ina moyo wake unali utasinthidwa ndipo pamene moyo wako usinthika iwo umakupangitsa iwe kuchita zinthu zimene mawambawamba sukanakhoza kuzichita ndipo izo zimakupangitsa iwe kunena zinthu zimene sukanazinena munthu amene ali ndi moyo wokhazikika pa Khristu bwanji Paulo anayima pakati pomwe pa anthu Ayuda amenewo ndi ena otero iye anali kachidutsa kamodzi kamantha ka iye iye ankadziwa yemwe iye anali atamukhulupirira ndipo iye iye anali a moyo umene sakanakhoza kukhala nawo konse ngati iye akanapanda kupeza china chake chimene chinali chenicheni ndipo chinali chitamuzika iye ine ndikuganiza mkhristu aliyense ayenera kukhala mwanjira imeneyo wokhulupirira aliyense inu simuyenera konse ine ndikuganiza makamaka atumiki asamayesere konse kulowa paguwa mpaka iwo atakomana naye mulungu pa mchenga wopatulika umenewo pamene palibe namatetule aliyense angakhoze kuzifotokoza izo inu munakomana naye mulungu ndipo mukudziwa izo ndipo palibe chimene chingabise konse icho kwa inu tsopano ife takhalapo nazo nthawi zimene takhalapo ndi maphunziro akulu ndipo palibe chotsutsa zimenezo izo ndi zabwino koma zonsezo zimayenda bwino koma inu panokha muyenera kukumana ndi mulungu pamalo amene palibe mmodzi angakhoze kuwapotoza malemba aliwonse inu munali kumeneko inu ndinu amene munakomana naye iye inu munali ndi chokuchitikirani cha izo inu mukumudziwa iye mukuona ine ndikuganiza mtumiki aliyense makamaka ndi wokhulupirira aliyense ayenera kutenga malo awa kuti akumane koyamba ndi Khristu payekha ndipo izo zimakupangitsa iwe kuchita zinthu monga ine ndinenera zimene iwe mwawamba sukanati uzichite izo zimakupangitsa iwe kunena zinthu zimene iwe mwawamba sukanati uzinene komabe icho ndi china chake chimene iwe wakhazikikapo kapena wamangirizikako ndi china chake chimene iwe ukuchidziwa monga Paulo kuti iwe unakumana ndi china chake chimene chinali chosiyana ndi chimene unayamba wachionapo mmoyo wako mukuona zili chimodzimodzi monga ngalawa mukuona ngalawa ili imakhala ndi mtheradi ndipo mtheradi wa ngalawa imeneyo ndi nangula tsopano pamene ngalawa imeneyo ikupendekeka madzi pamene mophweka ingaponyedwe kukamenyetsa mwala kapena kuphulika kapena kukagunda pansi kumene madziwo siyakuya mokwanira ndipo mafunde akulu akubwera chokwera adzagwereza ngalawayo kuyitembenuzira iyo pansi iyenera kukhala ndi madzi akuya wokwanira kuti yandame kapena mafunde adzayitembenuza iyo ndipo ngalawa yokhala ndi nangula matani akulu amphamvu aja achitsulo chimene chimagwera pansi chachitsulo ndipo iyo imapita pansi mpaka iyo imakafika pamwamba pa pansi pa nyanja pena pake pamwamba pa phiri ndipo nangula wankulu ameneyo amakoka pamene mafunde akugwedeza ngalawayo mpaka iyo imakamenya pa zitsulo zake zazikulu kwambiri kukafika kumwalawo ndipo pamenepo ngalawayo ili ndi mtheradi iyo yazikika mafunde akhoza kuigwerezera uku koma komabe ngalawayo ikhoza kuyima basi mwangwiro kumene iyo yakhazikika chifukwa iwo ndi mtheradi kwa iyo ndipo ngati Khristu ndi mtheradi wanu inu mwamangirizidwa kwa iye mwanjira imeneyo zilibe kanthu zomwe aliyense anena momwe chizunso chikuvutira momwe mkuntho ukuonekera woyipa momwe zikuonekera zosatheka kuti zichitike ngati china chake chachitika kwa inu chimenecho Khristu amadzakhala mtheradi wanu kapena lonjezo lililonse mu Baibulo limakhala mtheradi wanu ngati inu mukudwala ndipo inu mukupempherera machiritso ndipo china chake nkufika kuzimenezo nkukhudza lonjezo limenero mu Baibulo ine ndili nacho icho palibe chimene chiti chikugwedezeni inu kwa icho Inu mukukumbukira nkhani maminiti pang'ono apitawo yadona wang'onoyo masomphenya amenewo anali mtheradi wake yankadziwa kuti zonse zinayambe zalepherapo kotero iwo unali mtheradi wake ngati yangakhoze kumupeza Mulungu kuti ayankhule moyankha ndi kuti izo zatha zilibe kanthu zomwe adokotala ananena iwo unali mtheradi icho chinali mwantheradi chozikika pansi ndipo mwamuna kapena mkazi basi mwambalume kapena kujoina mpingo kapena china chake chonga izo inu simunazikike panobe inu mukhoza kutenga kalata yanu kuchokera ku mpingo umodzi kupita ku mzake kuchokera ku malo amodzi kupita kwa ena koma ngati mudangotenga ntheradi weniweni Khristu muzikike nokha mwa iwo sizipanga kusiyana kulikonse zimene zingabwere kapena zingapite inu mukadali wozikika ndipo chimene mkhristu akusowa lero mumbado uno wa atomiki ndi nthawi ino yakusatsimikizika inu mukusowa china chake kupatula chokuchitikirani chakujoina mpingo inu mukusowa nangula mtheradi chimenecho inu muchidziwe chifukwa mipingo idzalephera ndipo anthu adzalephera koma Khristu sangakhoze kulephera iye yali mtheradi kwa wokhulupirira ndipo ngati Khristu ali mtheradi wanu inu mwamangirizidwa kwa iye ndipo ngati iye ali mtheradi wanu ndipo inu mwamangirizidwa kwa iye ndiye inu mwamangirizidwa ku mawu tsopano izi zikutiuza ngati ife tili nawo mtheradi wolondola kapena ayi mukuona ngati inu mungakhoze kuwerenga mulemba limenero china chake chimene Khristu anachidzoza kapena kutituma ife kuti tizichita ndipo chifukwa cha ena akuzipotozapo zungulira ngati wina wake angakuuzeni inu zimenezo zinali zaophunzira kapena wina wakenso ndiyeno inu kusagwiritsitsa kwa icho ndiye kuti Khristu si mtheradi wanu munthu uyo yemwe anakutsogolerani inu kukuchotsani pa njirayo amadzakhala mtheradi wanu koma ngati mawu amenewo Khristu akugwirabe mwaona ndiye iye ndi mtheradi wanu ife tisamalole kuti chilichonse chizitikondoweza ife kuchoka pa njira ya mawu mukuona ena iwo lero iwo akhala wochuluka kuposa kale pamene masiku akudutsa kuti ife tidzawaona anthu ndi izi monga Yesu ananenera maonekedwe awo Mulungu ndipo basi maonekedwe amene iwo akubweramo ife takhala nawo iwo mwa Methodist ndi a Baptist ndi ena otero kwa zaka ndipo tsopano izo zakwawira mpaka machi Pentecoste ndipo pang'ono pamene Mulungu anampatsa munthu mzimu woyera yanamukhazikitsa iye ndi nkhope ya kuyang'ana ku Calvary ndipo mawu patsogolo pake tsopano mizu yaing'ono idzauka kuchokera mu msewu waukulu umenewo kubwera umo ndi kudzakulunga mozungulira ndi kuzungulira mtengo umenewo ndipo inu nkumaganiza kuti ndi zolakwika kwambiri koma chinthu choyambirira inu mukudziwa izo zakugwirani chomwecho inuyo mpaka izo kumakukokerani inu njira yolakwika kumakupangitsani inu kumatsamira njira yolakwika ndipo chomwechonso mbalume ndi zinthu zalowa pakati pathu mpaka izo zayamba kutikokera ife chakudziko inu mukatenga lupanga lakuthwa konsekonse la Mulungu ndi kudula kuti mukhale mfulu kwa chilichonse ndi kukhalabe pa mawu amenewo chifukwa amenewo ndi chodalirapo ndiwo mtheradi kwa wokhulupirira aliyense ndipo ngati mwamuna kapena mkazi ali wodzazidwa ndi mzimu woyera mtima wako mkati mwako udzavomereza lonjezo lililonse la Mulungu ndi ameni ndiko kulondola tsopano pamene wina akuwuza iwe masiku azozizwitsa anapita palibe chinthu chotero monga machiritso auzimu ubatizo wa mzimu woyera unali wambado wina ndiyene iwe nkutembenukira mu baibulo ndi kuwerenga pamene Petro ananena pa tsiku la Pentecoste pamene iwo onse analaswa mu mtima mwawo ndipo iwo anati kwa iye amuna ndi abale ife tidzachita chiyani kodi ife tingachite chiyani kuti tipulumutsidwe tsopano ngati kujoina mpingo kukanakhala chimene iye ananena yakanati inu muyenera mukapeze athupi ndipo mukajoine mpingo chabwino inu mukuona zinalipo zolerozo unalibeko chinthu choterocho mu tsiku limenelo chotero iye anawapatsa iwo dongoselo lenileni la zimene zimafunikira iye anawawuza iwo chimene iwo ayenera kuchita ndi momwe izo zikanakhalira iye anati lapani aliyense wa inu mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha tchimo ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu oyera pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo omwe ali kutali ngakhale onse amene ambuye mulungu wathu adzawayitana ndiye zidzakhala mpaka kuti yesu anati mu Mariko 16 pitani inu ku dziko lonse ndipo mungalalikire uthengo kwa chiwerengedwa chilichonse zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira mukuona mpaka kuti dziko lonse lapansi kwa chiwerengedwa chilichonse uthenga uliko ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira aliyense amene akhulupirira mu dzina langa iwo adzatulutsa ziwanda adzayankhula ndi malilime atsopano kapena adzatola njoka kapena kumwa zinthu zakupha izo sizidzawapweteka iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachira tsopano inu mukuona inu muyenera kupeza mtheradi umenewo china chake icho chimene chili chenicheni chimene chimakuzindikiritsani inu ndi khristu ndi mawu ake inde mawu ndi khristu ndipo inu muyenera kukhala wotsimikiza kuti inu muphoza kunena ameni kwa mawu amenewo kapena mtheradi wanu ndi olakwika inu mwazimangira izo pakati khulupiriro kena inu mukuti ine ndimakhulupirira khristu koma ine sindikhulupirira zinthu zimenezo ine ndimakhulupirira khristu koma ine sindimakhulupirira izi ndiye mtheradi wanu ndi olakwika mtheradi wanu ndi kachikhulupiriro kena ndipo osati mwa khristu chifukwa khristu ndiye mawu iye alinso ngati nyenyezi yakumpoto iye ali kwa munthu yemwe watayika tsopano ine ndimasaka pa dziko lonse ndipo ine ndakhala ndilimu muchipululu ndipo nthawi zina imodzi yayopambana ngati inu mungakhoze kuyangʼana mwamba ndipo inu kudziwa mbali ya nyenyezi yakumpoto iyo imakulondolerani inu ndipo munthu pa nyanja ndipo pamene iye watayika ngati iye angakhoze kokha kupeza nyenyezi yakumpoto yakhoza kudzitsogolera yekha pamenepo momwe iye angayendere tsopano ndi pamene iye watayika yamayang'ana nyenyezi yakumpoto tsopano nyenyezi zina zimasuntha koma nyenyezi yakumpoto imeneyo imakhala pakati pomwe pa dziko lapansi zilibe kanthu kumene dziko lapansi likutembenukira nyenyezi yakumpoto imeneyo imakhalabe chimodzimodzi iyo imalozera chakumpoto ndi nyenyezi yoona yokhayo ine ndikumvetsa imene ife tili nayo ndi nyenyezi yakumpoto kwenikweni ija tsopano iyo imakupatsani inu kayendedwe kanu ndipo ndicho chimene khristu ali kwa inu ngati mukufuna kuti mupite kumwamba ngati mukufuna kuti mupulumutsidwe ngati mukufuna kuti mudzazidwe ndi mzimu ngati mukufuna kukhala monga khristu khristu ndiye nyenyezi yanu yakumpoto ngati mwatayika musayesere kutenga kachikhulupiriro iye ndiye nyenyezi yakumpoto yanu iye ndiye njira yanu iye ndiye kayendedwe kanu ndiye ngati inu ngati mumutenga iye ngati nyenyezi yakumpoto yanu ndiye izo mwamtheradi zimayika mzimu oyera kukhala kampasi yanu amen mzimu oyera ndiye kampasi yanu ndipo kampasi imalozera ku nyenyezi yakumpoto yokha ndipo ngati muli ndi ubatizo wa mzimu oyera iwo ungakhoze kokha kulozera kwa khristu ndipo khristu ndi mawu ndiyo njira yopezera njira yanu yobwererera mukuona inu simungakhoze kuyang'ana pamwamba apa ndi kuti uku ndikuwala nyenyezi ukuwala apa ndipo pakapita kanthawi ndi kwina kwake mukuona inu muyenera kukafika kwina kwake komwe kwakhazikitsidwa mwamtheradi tsopano khristu pokhala nyenyezi yakumpoto ndipo kampasi nthawi zonse imaloza njira imeneyo ndipo ngati inu muli wopulumutsidwa kwenikweni njira yokhayo imene inu mungapulumutsidwire ndi kudzera mwa khristu ndipo mzimu oyera pokhala kampasi yanu idzakutsogolerani inu molunjika kumene kumawu mwaona chimene ine ndikutanthauza tsopano izo nzodabwitsa ndipo mawu ndi khristu ndi mmodzi awiri onse ayiwo ndi ofanana chimodzimodzi pachiyambi yohane woyera wani panali mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu ngati iye ali nyenyezi yanu yakumpoto ndiye iye akukhala mtheradi wanu iyi ndi njira yayitali yozungulirira zomwe ine ndikufuna kuti ndinene koma inu muzimvetsa zimenezo mwina mwake chimene ine ndikuyesetsa kuti ndifikitse kwa inu payenera kukhala mtheradi mmoyo wanu inu muyenera kukhala nawo iwo pena pake ndipo mmodzi aliyense wa inu ali nawo umodzi inu simungakhoze kumapitilira popanda umodzi inu muyenera kukhala ndi mtheradi inalipo nthawi imene pamene mkazi ake mawu ake okhudza makhalidwe apatebulo umenewo unali mtheradi mu America ine ndikuganiza dzina lake linali Emily Post, ngati ine sindikulakwitsa. Ndipo chilichonse chimene iye ananena zamakhalidwe a patebulo, ngati iye anati inu muzidya ndi anu, muzidya nsawa wa zanu ndi mpeni, izo zinali zimenezo. Ndipo bwanji, ndipo ngati iye anati kudya nkhuku inu mungoyinyamula iyo mʼmanja mwanu ndi kuyidya iyo, zilibe kanthu momwe aliyense akuyangʼana pa iwe. Iwe unali ndendende mu mzere, maona, chifukwa amenewo unali mtheradi. Iye anali mtheradi wa makhalidwe a patebulo. Kukonkulondola chilichonse chimene mkazi amene ananena, icho chinali chimenecho. Inalipo nthawi pamene Germany, pamene Adolf Hitler anali mtheradi mu Germany, zinalibe kanthu zimene wina aliyense ananena. Hitler anali mawu otsiriza. Zomwe Hitler ananena izo zinkayenera kuti zichitidwe. Imeneyo inali njira yake yochitira izo. Ndipo zilibe kanthu ndi angati ena onse a iwo angaganiza chilichonse cha izo. Hitler anali mawu otsiriza. Iye anali mtheradi. Inalipo nthawi pamene Mussolini anali mtheradi wa Roma. Inalipo nthawi imene Farao anali mtheradi wa Igupto. Chilichonse chimene Farao ananena chinkayenera kuti chichitidwe. Koma inu mukuona zonsezo zinali mtundu wolakwika wa mtheradi yeniyeni. Izo zinalephera iliyonse ya izo. Nditayima mu Igupto osati kale litali, ine ndinali kuganiza za nthawi imene a Farao anakhala pa mipando yawo yachifumu. Ndipo inu mukudziwa, iwe umayenera kukumba pansi mapazi 20 munthaka kuti ukapeze pamene mipando yawo yachifumu inali. Mukuona, ungakhale mtheradi bwanji umenewo. Uwo unawonongeka ndipo unapita. Ndipo anthu amene ankadalira pa mtheradi wa mtundu umenewo, iwo anawonongeka nawo iwo. Ndipo anatsogola. Chifukwa chiyani? Icho chinali chopangidwa ndi munthu. Ndipo chilichonse chimene chinapangidwa ndi munthu chidzawonongeka ndi munthu. Koma pali mtheradi umene sungathe kuwonongeka. Ndiwo mawu a miyaya ya Mulungu. Iwo sangakhoze konse kuwonongeka. Inu muyenera kukhala nawo iwo. Tsopano ife tikuzindikira kuti ife tili ndi mtheradi pano. Ife timapita kunja kuno ndipo timakakhala ndi mlandu. Ndipo inu mumalowa mu vuto kunja kuno. Ndipo mumakhala ndi mlandu kuno mu mzinda. Ndipo iwo akhoza kutengera iwo kudutsa mabwalo ena ndi zina zotero. Iwo ukhoza potsiriza kubwera ku khoti la milandu lalikulu. Koma chigamulo cha khoti lalikulu ndi mtheradi. Ndipo kutha kwa milandu ndiwo utali wonse umene inu mungapite. Ndilo khoti lotsiriza, khoti la milandu lalikulu. Ndipo ndiwo mtheradi. Sobano nthawi zina ife sitimagwirizana nawo iwo, ndipo kapena sitimakonda zigamulo zawo. Koma chimodzimodzi basi ndi mtheradi, chifukwa fuko lamangirizidwa kwa izo. Mwaona, zimene khoti la milandu lalikulu linganene. Zilibe kanthu ngati ine nditati iwo akulakwitsa, izo sizingapange izo kukhala zolakwika. Mufuko lino iwo akulondola chilichonse chimene chiganizo chawo chili ndi cholondola mtheradi. Ife tiyenera kukhala nawo iwo. Ngati pakanati pasakhale pena pake, mulandu sukanatha konse. Koma payenera kukhala pena pake pamene mlandu umenewo ukokomana nawo mapeto ake. Ndipo izo zili mu khoti la milandu lalikulu. Aliyense akudziwa zimenezo. Izo zatha pamene izo zidutsa mu khoti la milandu lalikulu. Iwo amapanga chigamulo. Izo zimakhazikitsa izo. Ndizo zonse. Kulibeko kwina kulikonse komwe ungapiteko, chifukwa ndilo khoti lawo lalikulu kwambiri. Pali a tiyenera kukhala ndi mtheradi. Tiyenera kukhala ndi mtheradi mu bwalo la milandu. Ife tiyenera kukhala ndi mtheradi pa masewero a mpira. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Masewero a mpira sangakhoze kugwira ntchito molondola popanda mtheradi. Ndipo ndiwo woyimbira kerere. Tsopano nthawi zina ife sitimazikonda zigamulo zake, koma ndi mtheradi. Iye ndi mtheradi muli monse. Ngati zilibe kanthu, ngati ife tikufuna kunena, ndipo ena akuti kuti uko kunali kumenya, kapena uwo unali mpira. Ndipo iye akuti ndi kumenya, ndicho chimene icho chili. Musatsutsane naye iye, iye ali kumeneko. Iye ndi mtheradi mu masewero a mpira amenewo. Chifukwa ngati iye anati kumenya, iwe ukhoza kukangana, iwe ukhoza kuponyera chipewa chako kunja uko. Ndikutsutsa izo, koma ndikumenya muli monse. Amen. Tsopano tiyeni tiganize miniti yokha. Nanga bwanji ngati pakanati pasakhale woyimbira masewero mu masewerawo? Ungakhale mkangano wa mtundu wanji? Izo zonse zingakhale chisokonezo. inu simungakhoze kusewera masewera popanda kukhala ndi mtheradi mmenemo. Masewero ameyenera kukhala ndi mtheradi. Ndipo ngati masewera ayenera kukhala ndi mtheradi, nanga bwanji moyo iwo uyenera kukhala ndi malo opumulirapo? Ndipo wachivunda aliyense pano madzulo ano muli nawo mtheradi wanu kwina kwake. Chodalirapo chanu ndiwo mawu otsiriza. Zindikirani pangakhale mikangano ndi chilichonse pa masewero a mpira awa, izo zonse zingathere mu chisokonezo. Inu mukudziwa nyali yofira ndi mtheradi kumagalimoto. Koma bwanji ngati nyali yofira sikugwira ntchito? Bwanji ngati nyali yofira yazima pamene inu mukufika pamenepo? Wina kuti ine ndinafika pano poyamba, winayo kuti ine ndili muchangu kuti ndipite ku ntchito kugamba za kudzazana kwa magalimoto. Ndizo zomwe zavuta ndi mipingo yathu ndi zinthu. Ndi kudzazana koteroko, nyali yofira yayenera kuti inachokapo pena pake. Oh, kukangana ndi kulimbana bwanji, inu simungazithetse izo. Ayenera kukhala china chake pamenepo kuti inu mupite ndipo inu mudikirire ndi zina zotero, kapena ife tonse tikanasokonezeka. Chabwino, tsopano muzikhulupiriro zathu, muzipembedzo zathu 600 ndi china chake zosiyanasiyana. Eya, ine ndikuganiza ndi 900 tsopano. Amabunge osiyanasiyana payenera kukhala mtheradi pena pake. Ngati akatolika akulondola, achiprotestanti akulakwitsa, ngati amethodist akulondola, abaptist akulakwitsa, ngati apentekosti akulondola, ndiyena onsewa akulakwitsa. Ndipo payenera kukhala china chake pena pake. Ndipo inu mungachikhazikitse chotani icho ngati inu simutenga mtheradi wa Mulungu? Ameneyo ndi Khristu. Ndipo Yesu anati mu Yohane 14:12, iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuzichita yenso adzazichita. Ndichoona mwa mtheradi kuti Khristu analonjeza zimenezo. Amenewo ndi mawu ake, ife tiyenera kukhulupirira zimenezo. Anati iye mu Yohane woyera mutu wa 5 ndine ya 24, iye amene amva mawu anga ndikukhulupirira pa iye amene ananditumwa ine ali nawo moyo wosatha, ndipo sadzabwera mu chiweruzo, koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Ndiwo mtheradi, ndi zimenezo tu. Tsopano osati iye amene adzipangitsa kukhulupirira, koma iye amene akhulupirira. Mukuona? Tsopano ife tiyenera kukhala nawo mtheradi, ndipo iye ndi mtheradi umenewo, ndipo iye ndi mawu ake ndi ofanana. Ife sitingakhoze kuwalekanitsa iwo. Inde, ngati nyali yofira yachedwa, ife tingakhale ndi kuchulukana kwa magalimoto. Oh my, zovuta aponso. Payenera kukhala mtheradi. Ndipo chotero inu mukudziwa izo zafika chomwecho lero mpakana. Vuto lake ndilakuti ndi zomwe zalowa mukudzazana kwa magalimoto uku, komwe ife talowamo. Iyo ili ngati njira ya mwano yofotokozera izo. Komabe inu mukudziwa chimene ine ndikuyesera kuti ndinene. Zindikirani, chifukwa chimene ife talowa mmenemo ndi chifukwa chakuti aliyense wa ife timapanga mtheradi wathu. Mukuona? Ife tili nawo mtheradi wathu. Mpingo uliwonse uli nawo mtheradi wake. Gulu lililonse lili nawo mtheradi wake. Ndipo iwo amati, modzi aliyense wa iwo amati, ife ndife choonadi njira. Ife tili nazo izo zonse. Inu mulibe kanthu kochita ndi iwo. Inu mulipo apang'ono. Ife ndife gulu lalikulu kwambiri. Ndipo anthu amachita zimenezo. Ndizo inu simukuyenera kuti muzichita zimenezo. Mpaka zili pafupifupi monga momwe zinkakhalira masiku awo oweruza kumene. Munthu aliyense amachita mukupenya kwake zomwe zili zolondola. Mukuona? Yamaganiza mukupenya kwake komwe yamatero. Koma iwo, inu simungakhoze kuchita zimenezo. Pali njira zambiri zosiyana-siyana. Mukuona? Ndipo ilipo ndi njira imodzi yokha. Ndipo Khristu ndi njira imeneyo. Ndipo Khristu ndi mawu ake ndi chinthu chomwecho. Tsopano taonani, inu muyenera kukhala ndi china chake chimene ife tingakhoze kubwerako ndi kudzati ichi ndi icho. Ndipo icho chikhoza kutsimikiziridwa kuti icho chili. Ndicho chimene icho chili. Mwaona? Iye masiku aoweruza, chifukwa chimene munthu aliyense ankachita momwe ankapenyera zimene iye ankaganiza kuti zinali zolondola, ndi chifukwa chakuti masiku amenewo mawu a Mulungu anali a mtengo wapatali. Iwo analibe iwo. Ndipo aneneri panalibe aliyense, panalibe aneneri masiku amenewo woti ayime ku mawu ndi kulondolera Israeli. Kotero mawu sanali kubwera. Kotero munthu aliyense ankachita chimene chinali choyenera pamaso pake. Ndipo ndi pamene ife tafikanso lero abale. Mukuona? Munthu aliyense mukupenya kwake komwe amati chabwino tsopano, ngati ine ndikufuna kutenga lamulo la golide, ngati ine ndikufuna kuti ndichite izi kapena chipembedzo china, ine ndikukhulupirira chipembedzo china changa, ndikuchita chakuti ndi chakuti. Ndipo inu mumazipeza zimenezo. Aliyense amapeza zimenezo. Iwa maganiza chabwino, ine ine ndimapita ku Sunday sukulu la Mulungu mmawa. Ndine wabwino basi monga wina aliyense. Chabwino izo nzabwino. Inu mukhoza kumapitirirabe kupita ku Sunday sukulu. Ndikukakhala wabwino. Izo nzabwino. Koma ngati inu mulibe china chake choposa kupita ku Sunday sukulu, wina wakana ati ine ndimasunga malamulo 10. Wina amasunga tsiku la sabata. Winayo amachita china chakenso. Ndipo mpaka ife timangofika pamalo mpaka aliyense amaganiza chabwino. Iwo amangochita zimene iwo akuganiza kuti ndizolondola. Koma izo sizimapangitsa izo kukhala zolondola. Osa mwanjira ya itali izo sizitero ife tizipeza izo mwamini tipangono maona kuti izo sizikupanga izo kukhala zolondola. Mulungu ali nayo njira. Bible linati pali njira imene imaoneka yolondola kwa munthu. Koma mapeto ake pamenepo ndi njira ya imfa. Ndipo palibe aliyense amene amafuna kuti afe. Ndipo kulekanitsidwa ife sitimafuna kulekana ndi Mulungu. Ndipo ife sitimafuna, ife tikufuna kukhala moyo. Moyo ndi chuma chachikulu kwambiri chimene munthu angakhoze kukhala nacho. Ndipo tsopano ife tiyenera kupeza chomwe chili moyo. Ndipo iye anati, mawu anga ndi moyo. Ndiwo moyo nene inu muyenera kukhala nawo. Mawu akukhala moyo mwa inu. Tsopano penyani, ine ndinaona izi mukutembenuka kwanga koyambirira. Pamene ine ndinali mnyamata chabe, ine ndinaziona izo. Ndipo ine ndinadziwa kuti ine ndinkasowekera mtheradi. Chotero ine ndinawerenga mawu a Mulungu, ndipo ndinaona kuti mawu awa anali Khristu. Ndipo ine ndimafuna iwo kukhala mtheradi wanga. Chotero ine ndinamutenga iye pa mawu ake. Ndipo ine ndinamumva iye kuti menemo ngati inu mukhala mwa ine, ndipo mawu anga akakhala mwa inu, inu mukhoza kupempha chimene inu mukufuna, ndipo icho chidzaperekedwa kwa inu. Tsopano ndilonjezo bwanji? Tsopano kodi ife tili kuti lero abale? Kodi ife tili kuti ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu, ndiye inu mukhoza kupempha chimene inu mukufuna, ndipo icho chidzachitidwa kwa inu. Tsopano awo amenewo ndi mawu omwe a Khristu. Koma chiyani mawu ayenera kukhala mwa inu? Ngati inu mukhala mwa ine mwa Khristu ndi mawu anga mwa inu, ndiye ife timalowa bwanji mwa Khristu? Mwa ubatizo wa Mzimu Woyera ndiye ndilo gawo limodzi. Koma ndiye ngati inu mukhala mwa ine, ndiye inu mawu anga akakhala mwa inu, ndiye inu mukhoza kupempha chimene inu mukufuna. Koma inu muyenera kukhala nazo zonse. Khristu ndi mawu. Ndipo inu simungakhoze kwenikweni kukhala naye modzi popanda winayo. Ndiko kulondola chifukwa ndi chinthu chomwecho. Inu simungakhale ndi Atate popanda kukhala ndi Mwana. Inu simungakhoze kukhala ndi Mwana popanda kukhala nawo Mzimu Woyera. Ndi Mzimu womwewo mwewo. Chotero ndiye inu mukuona inu simungakhoze kuchita izo mwanjira ina iliyonse kuposa kutenga mtheradi woperekedwa ndi Mulungu wa miyoyo yathu. Tsopano ine ndamangirizidwa kwa iye mwa mawu ake, yali mtheradi wanga. Ndipo ine ndapeza kuti ndi chachikulu ndi chofunikira kukhala moyo ndi iye. Tsopano mipingo yambiri Mungu ndilola ine ndiyankhule za mtheradi wa mpingo wa Katolika. Papa ndi mtheradi wawo. Ndipo zilibe kanthu zimene zingabwere, zimene zingamapite, zimene wina wake akunena, zimene Baibulo limanena, zimenezo sizitanthauza kanthu. Ine ndinali ndi zokambirana osati kale kwambiri ndi wansembe. Yanabwera kuti adzandifunse ine za ine ndinamubatiza mtsikana wang'ono. Ndipo iye anali atakwatira mnyamata wa Chikatolika, anali kumutembenuza mkatolika. Ndipo iye anandifunsa ine momwe ndinamubatizira iye. Ndipo ine ndinamuuza iye. Ndipo ife tinayamba kuyankhula za zimenezo. Ndipo iye anati, inu mukudziwa mpingo wa Katolika unkabatiza mwakumiza monga choncho. Ine ndinati, liti. Ndipo iye anati, mbuyo munthawi ya Baibulo. Ine ndinati, kodi inu mukutanthauza kunena kuti inu mumakhulupirira kuti akhristu oyambirira monga Petro, Yakobo ndi Yohane ndi iwo anali akatolika? Iye anati, iwo anali. Ine ndinati, ndiye ndine mkatolika kwambiri kuposa momwe inu mulili. Ine ndinati, ndine mkatolika wachikale maona, osati mmodzi amene amatenga kachitidwe katsopano aka kachinthu chimene iwo akuchita lero. ndikuchitcha icho chipembedzo chabwino iye anati inu mukuona mulungu anapereka mphamvu yake kwa Petro ndipo ndiwo mpingo ndipo mulungu ali mu mpingo wake ine ndinati mulibe molemba mu baibulo lonena zimenezo alibe lonjezo limene limanena zimenezo baibulo linati mulungu ali mu mawu kulondola mulungu ali mu mawu mawu ndiwoona ndipo ine ndinaona umo mu baibulo pamene ilo linanena kuti aliyense amene adzawonjezera mawu amodzi kwa iwo kapena kuchotsapo mawu amodzi kwa iwo zomwezo zidzachotsedwa gawo lake kuchokera mu buku la moyo tsopano ine ndinadziwa kuti umenewo unali mtherali kuti mawu amenewo sakanakhoza kusintha kotero ine ndinawalandira iwo ine ndinati tsopano ambuye ndiloleni ine ndiwabise iwo mu mtima mwanga kuti ine ndiziwasunga iwo ndikukhala molemekeza ndi iwo ndipo chilichonse chimenecho chili ine ndiyenda ndipo inu mundilondolere ine ndipo iwo wakhala uli mtherali wanga tsopano kwa mpingo wa chiprotestanti nthawi zambiri mu dayosizi mawu a bishopu ngakhale izo zitakhala zotsutsana ndi mawu a mulungu izo zimakhala mtheradi kwa gulu limenelo la khristu zilibe kanthu zomwe mawu akunena ngati bishopu anena chomwecho izo zimakhazikitsa izo aki bishopu wa ku Canterbury zilibe kanthu chiyani a anthu achingereza amene amapita ku mpingo wa angilikani uwu zilibe kanthu zomwe iwo angaganize ngati aki bishopu anena chinthu china chake ndi zimenezo ayi inu mukuti izo ndizoyipa kwambiri koma inu mukudziwa tsopano dikirani miniti ife tikhoza kubwera komwe ku nyumba ku pentekoste ngati inu mukufuna kutero inu ndithudi mukhoza koma ine ndikungoyembekeza kuti inu mugunda chidendene ndikuona chimene ine ndikutanthauza mukuona inu mukuti apa pali mbale wodzazidwa ndi mzimu woyera ndipo iye ambuye akuyenda naye iye chabwino pitani mukamufunse wamkulu ngati ife tingathe poyamba ngati ife tingakhale naye iye kodi iye akunyamula khadi la mtundu wanji inu mukuona ndiwo mtheradi ndiye kwa mpingo umenewo ukonkulondola ife tikhoza kunena ameni za akatolika ndi zokhudza a presbiteria ndi zina zotero koma bwanji za izo zikafika ku nyumba mukuona ife tili ndi ife tili nawo mtheradi wabodza palibe china chapamwamba mu baibulo mu mpingo kuposa mkulu wa mpingo umenewo ndi mpingo wapaokha ndipo mzimu woyera umagwira ntchito mwanjira iliyonse yomwe iwo ukufuna kutero iwo umakhala pakati pa anthu ake koma ife tili nawo mtheradi wina yang'anira wamkulu wina kwina kwake akutiuza ife zomwe ife tiyenera kuchita ndipo ngati izo sizikugwirizana ndi zimene iwo akuganiza kapena china chake chonga izo ndiye izo zili kunja izo siza mulungu oh my ndi chinthu chopsa bwanji icho chili ndikupotoza bwanji kumene ife tinalowamo nsosadabwitsa kuti ife tili kunja kuno tikulirira chitsitsimutso ndipo mlengalenga mwadzaza ndi mphamvu ya chipentekoste ndipo ife sitingakhoze kufika kwa izo uko nkulondola ndi chifukwa chakuti ife takana mtheradi wa mulungu kulondola vumbulutso la khristu pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za gehena sizingakhoze kuwulaka iwo ndiwo mtheradi ndipo mawu a mulungu ndiwo mtheradi wake thupi ndi mwazi sizinalulire izi kwa iwe koma atate anga amene ali kumwamba alulira izi kwa iwe ndipo pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga mukuona mtheradi weniweni koma inu mukuona ife timatenga china chakenso ngati mtheradi ngati chipembedzo chathu chikuyankhula motsutsa mawu ndiye inu mutenge mawu a chipembedzo pa izo inu musamachite zimenezo ine ndikuyesetsa kudzipangitsa ndekha kumveka pakukhudzika kwanga ndipo ndine kutseka kwa msonkhano uno ine ndikuyesetsa kuti ndikuwuzeni inu chifukwa chimene ine ndachitira ndikunena zinthu zimene ine ndachita chifukwa kalekale ine ndinamutenga khristu kukhala mtheradi wanga mpingo woyamba umene ine ndinajoina unali mpingo wa baptisti ndipo ine ndinkawakonda abale amenewo iwo anali abwino koma pamene izo zinafika pamalo amene ine ndimayenera kuchita china chake chimene chinali chosiyana ndi lemba ili mawu a mulungu anali oyambirira chifukwa ine ndinali womangirizidwa ku mawu amenewo kulondola palibe chotsutsa pamene Dr. Davis anabwera kwa ine ndipo amafuna kuti ine ndichite chinthu china chake apo chimene mwamtheradi sikinali chamamalemba ndipo ine ndinazitengera izo kwa iye iye anati izo zinali zambalo wina osati zauno. Ine ndinati, ine ndamangirizidwa ku mawu, mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza, ndipo anga akhale choonadi. Kumenewo nali mtheradi wanga, ndipo kuchokera izo zakhala zili zakasate zapitazo, kapena mabwinoko, ndipo ine ndikadali pa mawu amenewo, ndipo apo ine ndikufuna kuti ndikhale moyo ndikufa, icho pokhala mtheradi wanga, pachikhalidwe chimenecho. Ine ndikumuvomereza Khristu. Ndipo tsopano sichifukwa chakuti ndi iwe ukufuna kuti ukhale wosiyana. Osati chifukwa. Chifukwa sabata ino, ine ndanenapo zinthu zina zoluma kwambiri. Ndipo ngati ine ndikanachita izo basi kuti ndikhale wosiyana, ndiye ine ndikusowekera kuti ndipite kwa mtheradi. Ine ndikusowekera kudzalapa paguwa. Koma inu mungakhoze bwanji kundiitana ine kuti ndilape. Ndipo ine ndakuwuzani inu choonadi, ukonkulondola. Ndipo Mulungu wazikira izo kumbuyo, ndipo wasonyeza kuti izo zinali choonadi mwa mawu. Ndipo mawu ali amoyo, mukona? Ndizo ndende zoona. Tsopano ndichifukwa chake ine ndanena ndikuchita zinthu zimene ine ndimachitazi. Izo zikhoza kukhala zotsutsana ndi mabungwe athu osiyana-siyana ndikachitidwe. Sichifukwa chakuti ine ndikufuna kutenga mbali ya mmodzi, kapena kutenga mbali ndi winayo, chifukwa ine ndinagulitsidwa ku chinthu chimodzi. Pamene ine ndinapulumutsidwa, kapena Khristu anayamba kuchita mu mtima mwanga, ine ndinapita uko ku mpingo wa Katolika, chifukwa anthu anga achi Irish ndi akatolika. Ndipo ine ndinazindikira momwe iye anenera izo. Izo sizinamveke bwino. Ndipo ine ndinkapita kuchokera pa malo kupita ku malo. Ndipo potsiriza iye anati, Mulungu ali mu mpingo wake. Chabwino, ngati Mulungu ali mu mpingo wake, mpingo amenewo ndi uti. Apa pali chabwino, iwo amati ndi mpingo wathu, chabwino. Ndi uti wa mipingo ya Katolika. Inu mukukumbukira, iwo onse anagawikana nawonso. Inde bwana. Onse osiyana. Ena amakwatira, ndipo ena sakwatira, ndipo ena Greek, ena Orthodox, ndipo chabwino pali mtundu osiyana basi, Chiroma. Ena amavomereza papa, ndipo ena savomereza. Mwaona, iwo anagawikana nawonso. Ndi uti wa mipingo imeneyo ndiye ukulondola. Kodi inu, mungachike pati chikhulupiriro chilichonse. Ngati inu muli mkatolika, ndipo mumakhulupirira mpingo, ndiye ndi mpingo uti umenewo. Ndi uti wa mpingo wanu wa Katolika umenewo. Ngati inu muli achiprotestanti, inu mukuti chabwino chabwino, ndani wa iwo ali olondola. Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian. Chabwino, umene uli olondola. Mulungu akulondola, mawu ake ndi olondola. Ena soona. Ngati alipo, ukonkulondola, bola ngati iwo akhala ndi mawu. Koma pamene inu musiya mawu, ndiye inu mwamusiya Mulungu. Chifukwa Mulungu akuyang'anira mawu ake kuti awatsimikizire iwo. Yayenera kuwapanga iwo kukhala yeniyeni. Yayenera kuwapanga iwo kuti azichita. Ndi chifukwa chake anthu inu mukumva njala ya chitsitsimutso. Yakwana nthawi yoti zinthu izi zikhale pano. Ngati inu munayamba mwandikhulupirirapo ine kuti ndimadziwa zimene ine ndinali kukamba, inu muvomereze zimenezo. Ola lafika tsopano. Koma vuto lake ndilakuti ife tili ndi mitheradi yochuluka kwambiri. Ife sitikudziwa pamene ife tamangiriridwako. Amen. Tsopano ine ndikumverera mwachipembedzo. Mukuona kulondola. Ine ndikufuna ndizichotse izo mukachitidwe kanga. Kulondola. Ife tili nazo zotimangirira zochuluka kwambiri. Wina kukokera mbali iyi, ndi wina mbali iyo, ndi wina motsutsana ndi nzake. Anthu angadziwe bwanji zoti achite. Ndi mkokomo wa mzimu woyera ukubwera pansi. Yesera kuti upeze malo oti udzisundire mokha, kuti iye akhoza kugwira ntchito. Mawu ndi mawu. Mawu ndi mawu. Tsopano inu anthu achi Pentecoste mumakhulupirira pamene mphatso ziyamba kubweretsedwa kwa mpingo za ubatizo wa mzimu woyera ndi kuyankhula ndi malilime, ndipo inu munakhala nazo izo. Inu munakhulupirira zimenezo. Tsopano izo ndi zabwino. Koma ndi chifukwa chiyani inu mumayima pamenepo? Mukuona? Ndi chifukwa chiyani inu munayima pamenepo? Pamene Israeli anali pa ulendo wopita ku dziko lolonjezedwa, ndipo pamene iwo anayima mchipululu, iwo anakhala kumeneko kwa zaka 40, ndipo ulendo wa tsiku abe kuchokera mu lonjezo lililonse tsiku lonse la thunthu lolonjezedwa. Ndipo anthu achi Pentecoste pamene iwo anawoloka akuvina ndi kufuula monga Miriamu, ndi iwo pamene iwo anafika mu chipululu, iwo anachita chinthu chomwecho chimene Mose anachita, kapena osati Israeli anatero. Iwo ankafuna lamulo, chisomo chinali chitapereka kale chilichonse. Iwo ankafuna china chake kuti iwo akhoze kukhala nawo madokota la ndi PhDs ndi LLDs. Ndipo iwo anachipeza icho. Ndipo iwo anayenda kumeneko mpaka mmodzi aliyense wa iwo anafa. kulondola. Ndipo Mulungu anatenga amuna awiri, ndipo anawatumiza iwo uko, Kalebu ndi Yoshua. Bwanji, iwo anangotsera pafupifupi basi, pafupifupi mairosi 40 aulendo. Anali onse omwe iwo ankayenera kuyendamo. Bwanji, wanalikabe tsiku limodzi kapena awiri kutalikirana ndi izo, koma anayembekezera kumbuyo kuno zaka 40, mpaka iwo anachotsa zinthu zonse izo mwa iwo. Mpaka anthu onse awo anafa. Chabwino ndi pafupifupi nthawi yosintha tsopano, ife tinayamba kupanga bungwe kuchita chinthu chomwecho chimene ife tinatulukamo, ndipo tinachibweretsanso icho. Ndikuchipanga ichi kukhala nsanamira, ndipo ichi kukhala ntheradi, ndipo ngati iwo sakhulupirira iwo ndende basi mwa njira iyi, Mulungu adalitsike, iwo sali mkomwe mwa iwo mkomwe. Ndiye inu mwachita chiyani? Kukhala chete ndi kupangidwa mamembala. Ndipo kodi mamembala amadziwa chiyani? Kutembenukira kumawu a Mulungu, ndipo iwo akuona china chake chikuchitika. Ndicho ndende mawu a Mulungu. Bwanji, iwo sakudziwa njira yoti atembenukireko. Iwo amapita kukafunsa bishop wina kapena mkulu wina, ichi ndi chiyani? Ndipo icho ndi chiyani? Bwanji, izo zimandika ine malingaliro a gulu la nkhuku zofungatira. Ine nthawi zonse ndimamvera chisoni nkhuku zofungatira. Iye amati piye. Ndipo halibe mayi woti apiteko. Iye anatulutsidwa ndi makina. Umo ndi momwe ambiri alalikiawa mtsiku lino. Anatulutsidwa ndi makina akulu, akufula za Mulungu, ndipo osadziwa chomwe ngakhale chinthucho chili. Iye anali mwantheradi, iye anali womangirizidwa kwa Mulungu, ndipo Mulungu anali mawu, ndipo Mulungu anatsimikizira izo mwa iye. Mukona? Koma pamenepo ife tili lero, mukona? Ife tili nayo mitheradi yambiri, ndipo osati mtheradi wolondola. Mukuona? Ndipo njira imodzi yokha, ndipo imeneyo ndi Yesu. Yesu anati, ine ndine njira. Ndipo Yesu ndi mawu ali chinthu chomwecho. Ndipo tsopano Mulungu wanenera mu masiku otsirizano za zomwe zikufika pochitika. Iye analonjeza zinthu izi mu masiku otsiriza. Yesu analonjeza izo. Monga izo zinali masiku a Sodomu, kotero izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu. Malemba onse amene iye anawalonjeza kwa masiku otsiriza, ndipo ife tikukhala mu nthawi imeneyo kumene, ndipo Mulungu mzimu oyera ukusuntha bantu. Ndipo chinthu chokhacho chimene inu mukufuna kuchita ndi kuvina mu mzimu ndi kuyankhula mmalilime. Ndizo zonse zomwe inu mukudziwa, ndizo zonse mbewu yabzalidwa. Chimene ife tikusowa ndi uthenga wa thunthu wobzalidwa mu mtima wa thunthu, ndi mphamvu ya thunthu kuti tibweretse mtheradi wa thunthu. Chavuta ndi chiyani? Kodi inu munayamba mwaganizapo chimene Israeli anachita mu chipululu uko? Iwo anakwatira akazi, iwo analira ana ndi mbewu zina zotero, ankapyopyona ana ndi kuyika mʼmanda akufa ndi kukwatitsa achichepere. Mulungu anawadalitsa iwo, ndipo iwo anapambana. Koma iwo anali akadali kunja kwa dziko lolonjezedwa. Ndipo umo ndi momwe Pentekoste ilili lero. Zaka 40 zapitazo inu simukanati mulingalire inu. Amayi anu ndi abambo akanakhala ndi nyamakazi ngati iwo akanaganiza kuti inu mukanafika mu chikhalidwe cha mtundu uwu. Ndithudi, anthawi zakale aja anali atamangirizidwa kumtheradi umenewo, ndipo anagwiritsitsa pamawu amenewo mosalabadira chomwe izo zinali. Palibe chipembedzo, akuluakulu, amuna achigawo kapena mabishopu amene ati adzawawuza iwo chilichonse za izo. Iwo ankayenda mu mzimu, ndipo ankapita kunja nakachita zozizwitsa ndi kuchita zinthu. Iwo ankakhala ndi misonkhano ya Azusa Street ikuchitika kulikonseko, misonkhano ya mzisakasa. Ndipo chabwino inu simungawatengera amuna pangodya ya nsewu panonso kuti akachitire umboni. Mukona? Kodi ife tili ndi chiyani? Chinthu chomwecho chimene Israeli anali nacho. Tsopano apo panaoka munthu pamenepo pa nthawi yotsiriza, ndipo anayamba kuloza zitatha zaka 40. Kumeneko kuli dziko lonse lodzaza ndi madalitso kumeneko. Ndipo zonse chifukwa ola linali litafika limene Mulungu anali woti awatengere iwo kumeneko. Ola lafika tsopano limene iye akufuna kukonzekeretsa mpingo. Ine ndinena izi ndi liwu la uneneri. Ine ndikudalira. Ine sindikunena izi mu dzina la Ambuye. Koma ine ndikukhulupirira izi ndizoona. Mkwatulo inu mudzakhala mukuyankhula za mkwatulo pamene mkwatulo udzakhala utapita nthawi yayitali. Inu mudzakhala mukunena kuti Mulungu adalitsike, mkwatulo wabwera. iwo wadutsa kale. Kodi Yesu sananene za Yohane? Ndi chifukwa chiyani alembi amanena kuti Yohane poyamba? Kapena kodi iye ananena bwanji kuti Eliya ayenera kubwera? Iye anati iye wabwera kale, ndipo inu simunadziwe izo, koma inu mwachita ndendende basi zomwe inu munati iye akanadzachita. Tsiku lina padzabwera chiweruzo pa dziko lapansi, ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa, inu mudzapeza anthu kuno akuyembekezera mkwatulo. Ndipo iwo anzakhala atapita kalekale, izo zidzakhala pang'ono chomwecho. Iye anati monga izo zinali masiku a Nowa, chomwechonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu, monga izo zinali masiku a Loti. Ife timaganiza kuti mulu waukulu uwu wa utuchi wa akasinja kuno, phulusa la atomiki, lidzapita. Ilo lidzapita kokha ngati ilo lili ndi moyo wa Khristu mwa ilo, chifukwa Mulungu adzalujitsa ilo. Ukonkulondola, udzakhala mkwatulo, inu mukuganiza anthu awiri kapena atatu pano ndi mmodzi chapa, ndipo kina kwake wina wake adzasowa nkumaganiza kuti iwo anathawa kwawo. Iwo kuli bwino akhale osamala, iwo akhoza kukhala atapita kuyembekezera mkwatulo, ndipo iwo unadutsa kale. Tsopano zimenezo sizosiyana ndi mawu, ayi sichoncho, iye anabwera ngati mbala usiku, mugona? Iwo adzakhala atapita, inu musanadziwe izo. Mulungu amayika yake, mphamvu yake yayikulu kunja kwa mpingo, ndipo izo sizitengera gulu lalikulu kuti lolowemo, zimatengera ochepa, musaope kagulu ka nkhosa. Ndi chifuniro chabwino cha Atate anu, ina amene mukugwiritsitsa kuntheradi, ndiko kulondola. Ndi chitsimikiziro cha Mulungu chikugwira ntchito mmenemo. Kotero inu mukuona ife tikukhala mu nthawi yoopsa, ndipo ndicho chimene kupsinjika kumeneko kuli pa mpingo. Chabwino, inu mukufuna kuona china chake, inu mukufuna kuona china chake. Koma tsopano Mulungu angakhoze bwanji kuyang'anira mawu ake kuti awatsimikizire iwo? Ndipo munthuyo osawakhulupirira mawu amenewo, ndipo osawalandira iwo mumtima mwake, dzuwa lingakhoze bwanji kuwalira pa mbewu ndi kuibweretsa iyo ku moyo pamene iyo ilibe moyo uliwonse mwa iyo? Iyo iyenera kukhala mbewu yomeretsedwa, kotero kachikhulupiriro kameretsedwa kuti kapange mamembala ambiri. Koma mawu amameretsedwa kuti apange oyera, kupanga okhulupirira. Ndiko kulondola, Mulungu amagwira ntchito kuti achite mawu ake. Iye amawayang'anira iwo kuti awatsimikizire iwo. Inde Bwana. Tsopano ndithudi mpingo wa Katolika watenga nangula wawo, nyenyezi yawo ya kumpoto ndi kwa zopindula zawo, ndipo ndi zomwe Papa akunena ndi kusalephera kwa mapeto a Chiroma a mpingo wa Katolika achiprotestanti bishopu kachikhulupiriro kena. Izo ndizotsutsana ndi chikhulupiriro chathu, ndipo zina za izo zikutsutsa zinthu zosiyanasiyana, zikhulupiriro za chipembedzo chawo ndi zina zotero. Inu mukudziwa ine ndikumverera monga Paulo ananena apa, ine ndikuyang'ana pa lemba mu Matitidwe 20:24, iye anati palibe chilichonse mwa zinthu izi chimandisuntha ine. Amen. Chifukwa chiyani? Pakuti iye anali atazikika, iye anali nawo ntheradi kuyambira pamene ine ndinakomana naye iye pa njira ya ku Damasiko. Ngati ine ndikanakhoza kuyankhula ndi Paulo, iye ananditembenuza ine, anandiyambitsanso ine mbuyo njira yoyenera. Ine ndinali ndidachoka pa mawu, iye anandibwezeretsanso ine pa mawu. Inde Bwana. Mvetserani, ine ndikumverera mwa njira imeneyo nanenso. Ine ndikumverera kuti munthu aliyense yemwe wabadwa mzimu wa Mulungu, yemwe amakonda Mulungu ndi kuwakonda mawu ake, Mulungu ali ndi cholinga muzimenezo. Mulungu anali ndi cholinga pakumutembenuza Paulo mozungulira, kuti iye sananene kuti ine ndisonyeza mwa iye ulemerero wake. Mulungu anali ndi cholinga pamene iye anandipulumutsa ine. Ine ndatsimikiza kuti ndizikira chifuniro chake, osati kuwenjezera kwa iwo kapena kuchotsera kwa iwo. Chivumburutso 22:19 anati aliyense amene ati adzachite izo adzakhala gawo lake lidachotsedwa mu bukhu la moyo. Ine ndatsimikiza kuti ndisawonjezere chinthu chimodzi cha lingaliro langa ku mawu amenewo. Ine ndatsimikiza kuti ndiwerenge iwo basi momwe iwo alili. Ndikumufunsa Mulungu kuti ine nditsegulire mu mtima mwanga ndi kuwalandira iwo. Agwireni iwo kutolera mwa ine, Ambuye, kuti ena akhoze kuona. Mulole iwo ukhale wa mchere ndi china chake chenicheni, kuti ena akhoze kuchiona. Inde Bwana. Tsopano ngati iye ali mtheradi wathu, apo sipangakhale mtheradi wina. Inu simungakhoze kukhala kuti chabwino wanga mpingo wanga ndiwo mtheradi wanga, kachikhulupiriro kanga ndi mtheradi wanga. Ngati Khristu ali mtheradi wanu, inu mumakhulupirira mawu a Khristu. palibe njira ina yochitira izo. Inu mukudziwa, ine ndikuganiza za nthawi imene iye anandipulumutsa ine. Ine ndikukuuzani inu, chifukwa chimene ine ndikuima momwe ine ndikuchitira, osati kukhala osiyana. Ine ndinadzipanga ndekha kumveka pa zimenezo. Ine ndikuyembekeza, ine ndatero. Koma ine, pamene Khristu anandipulumutsa ine, kunali mamiliyoni a anthu akupapasa mutchimo. Pamene iye anandipulumutsa ine, iye anali ndi cholinga pakuchita zimenezo. Iye anali ndi cholinga pakundipulumutsa ine. Iye anangoona mbuli monga ine. Ndipo mwanjira ina kapena inzake, pamene panali amuna nzeru ochuluka, amuna okhoza kwambiri, amuna omwe akanakhoza kuchita zimenezo. Ine pano wopanda ngakhale maphunziro a grade 7, pamene panali amuna amene anaphunzira ku sukulu, ndipo anapeza madigiri ndi madokotala a zaumulungu ndi unamatetule ndi zina zotero. Koma pamene Khristu anatipulumutsa ine, iye anali ndi cholinga pochita izo. Kapena iye sibwenzi atandipulumutsa ine. Mvetserani abale, ine ndimakukondani inu, ndipo inu mukudziwa zimenezo. Koma ine ndatsimikiza mu mtima mwanga kuti ine sindidzabwerera konse pa mawu amenewo. Ine ndidzakhala pomwepo, uwo ndiwo mtheradi wanga. Ine ndakhala nditamangiriridwako zaka zonsezi. Tsopano, iye anali ndi cholinga pochita izo. Ukonkulondola, ndipo ine ndikulinga kuti ndichione cholinga chimene chochonse kuti ndikhale ndi mawu amenewo, osati kukhala wosiyana, osati kukhala wankhanza, koma kukhala woona mtima ndi wachilungamo ndi Mulungu. Ndiko kulondola. Tsopano, inu mukudziwa imfa ya Khristu inali ndi mtheradi kwa iyo. Aliyense ankaopa imfa, ngakhale neneri wankulu Yobu. Ambiri a anthu ankachita mantha ndi imfa, mantha, ndipo anthu nthawi zonse amayiopa iyo. Koma pamene Khristu anabwera ndipo anadzatengera imfa pa iye, iye anadzakhala mtheradi kwa iwo amene amaopa imfa. Mwa Hebrew 2:14 paka 15, iye anatenga maonekedwe ya munthu kuti afe ngati munthu, kuti alipire chilango. Koma pa Istala iye anabwera ndi mafungulo a imfa ndi hade, iye anali atagonjetsa iyo. Iye anabwera, iye anati, musaope ayi, ine ndine iye amene ndinali wakufa, ndipo wamoyo kwa nthawi zonse. Ndipo mtheradi wathu uli pa iye, ndiko kulondola mwa iye. Ndipo iye anali mawu a ngwiro a Mulungu, iye anali wangwiro kwambiri mpaka pamene iye anayankhula mawu ake, iwo analenga. Iwo anayimitsa mphepo, iwo anapanga mabisiketi ndi kuphika nsomba mwa mawu ake basi. Mukuona, panalibe cholepheretsa, iye anali wangwiro kwambiri, iye anayankhula mawu ndipo iye anali mmodzi. Iye anali chikondi cha Mulungu. Mu Yohane 3:16 anabala thupi, osati wobadwa mwakugonana pansi pakugwa, koma anabadwa mwa mphamvu yakulenga ya Mulungu, kuti Mulungu mwini wake anadzakhala muthupi ili ndipo anaonetsera mawu ake. Ndipo Mulungu anali mwa Khristu akuyangʼanitsa dziko kwa iye mwini, kumupangira mtheradi wokhulupirira aliyense. Ndipo iye anapita ku manda ake ali ndi mtolo wa tchimo pa iye, ndipo analipira dipo. Ndipo ndinauka mawa wa Istala ndi mafungulo a imfa ndi hade, ndi mtheradi kwa munthu aliyense amene amaopa imfa. Ndiloleni ine ndinene izi, ine sindikudziwa kuti ndimauthenga ngati omwe ine ndiyenera kuti ndilalikire ine ndisanapite, koma ngati inu muli wokhulupirira weniweni mwa Mulungu, ndipo mwabadwa mwatsopano, musachite mantha ndi imfa. Ndi chinthu chopambana chimene chingachitike kwa inu pafupifupi. Paulo anati, kwa ine kukhala moyo ndi Khristu, ndipo kufa kuli kupindula ndithudi. Ndi musati muzopa imfa. Atesalonika wachiwiri, ife tatengedwera mwamba ndi okondedwa athu kuti tikakomane naye iye mumlengalenga. Ndilonjezo bwanji, ndi mtheradi wotani umene iwo uli kukhulupirira mwa Khristu, kukhala ndi mtima wanga ukunena ameni mawu aliwonse mu buku lake. Chimene iye anena ine ndimakhulupirira icho nanenso. Chimene ine ndikudziwa kuti mzimu woyera ndiye kampasi yanga, chifukwa iyo imandilondolera ine ku mtheradi wake. Maona nyenyezi yange ya kumpoto, kwa iye nyenyezi ya kumpoto, iye ndiye mtheradi wanga, dzuwa langa, nsanamira yanga, nyenyezi yanga ya kumpoto. Oh my, iye ndi wosiyana kwambiri ndi ena omwe ine ndimawaona nthawi zonse. Pamakhala china chake chikukoka, chingwe china chimene iwe umayenera kuchikoka. Koma mwizi apa inu simumakoka kalikonse, chinthu chokhacho izo zimatsitsidwira pa inu. Ndi mtheradi, Khristu ndiye mtheradi wathu. Yang'anani momwe mawu ake alili osiyana, mawu amenewo akhala ali kuyambira kale. Chipangano chatsopano ndi chakale zimagwirizana china ndi chinzake, monga chidutswa chogwirizana cha bolodi tikubwera pamodzi. Palibe kanthu kochoka mudongo solo. Amuna ambiri analemba buku limenero. Mabuku 66 yawo a Bible. Iwo analilemba ilo mudanga la 100 ndi 100 ya zaka motalikirana. Modzi osamudziwa anzakeyo. Ndipo china chitika ndi chiyani? Inu simungakhoze kupanga mawu amodzi kutsutsana ndiye nawo. Kulondola ndicho chifukwa chake. Ine ndawamvapo anthu akuti Baibulo limadzitsutsa lokha. Ine ndidzalalikira kudutsa United States iyi kwa chaka morunjika. Ndikulola zitumiki atenga zopereka, ndikupereka gawo lililonse kwa inu. Ngati inu mungandisonyeze ine pamene mawu a Mulungu amadzitsutsa okha. Kulondola, ine ndazipanga izo kwa zaka, palibe amene wazitengera izo panobe. Ayi, chifukwa ilo silimadzitsutsa ilo. Ndi ubongo wanu wa ung'ono wa mteza. Omwe uli, inu mukuyesera kulipangitsa ilo kunena china chake chimene ilo sili kunena. Kulondola, ayi, mawu a Mulungu samadzitsutsa okha. Yali ndi tsopano, zipembedzo zidzatsutsana china ndi chinzake. Izo zimakhala ngati nyenyezi zina izi, inu mwaona? Izo zimayenda mapozungulira nthawi iliyonse monga dziko. Izo zimatembenuka mu dziko ndi kuzungulira dziko. Ndipo dziko limatembenuka ndi kuzichotsa izo zonse pakumenya. Koma izo sizimachoka konse kuchoka ku nyenyezi ya kumpoto ya Mulungu. Mawu ake kumene kampasi malozera kwa iwo. Nthawi zonse zimakhala chimodzimodzi. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndiwo ntheradi. Ndiwo malowo. Inu mukhoza kuyangana pa ichi apa. Lelo icho chili pano. Ndipo mawa icho chikukhulupirira china chakenso. Tsiku lotsatira izo zatha kwina kwakenso. Ndiyo njira yake. Ndi zawedewede mkati ndi kunja, kunja ndi kunja. Ndi mkati ndi zina zotero. Koma inu muike mtima wanu pa mawu a Mulungu pomwe. Ndipo miyamba ndi dziko lapansi zidzapita koma iwo sadzatha konse. Ndiwo ntheradi, ndiwo maziko olimba, ndiyo kampasi yanga, woyendetsa wanga, ndiyena mulondola wanga. Ndipo kuwala kwanga kulipa ntheradi wa mawu a Mulungu awo. Ine ndamangirizidwa pamenepo. Mamuyaya ndi iye. Amen. Yena akhoza kuchita chimene wakufuna, zimenezo zili kwa iwo. Koma kwa ine, ndi ntheradi uyu. Ine ndikufuna zimenezo kwa ntheradi wanga. Ukhoza kusuntha ndi kutembenuka ndi zina zotero koma osati mawu ake. Iwo nthawi zonse amakhalabe chimodzimodzi. Iye amakhala nthawi zonse woona kumawu ake. Tsopano, mupangeni iye ntheradi wanu. Munthawi ya vuto langa kumbuyo uko pamene ine ndinataya banja langa ndipo moyo wanga pafupifupi kutengedwa kuchokera kwa ine. Tsikana wanga wang'ono anafa ine ndikumupempherera iye. Ndipo ine ndikukhala pa misewu usana ndi usiku. Ndikulalikira ndikupemphera ndikuyesetsa kuchita chimene chinali cholondola. Inu mwamvapo mbiri ya moyo wanga. Ambira inu munayiwerenga iyo. Ndipo mayi, izo zinafika pamalo mpaka ine ndinamuona mkazi wanga akufa. Kulondola, ndipo ine nditamugwira dzanja lake. Ine mwana wanga wang'ono anayamba kudwala maola pang'ono zitachitika zimenezo. Ndipo ine ndinafika kumeneko ndipo ndinapemphera. Ndi zonse zinali mwa ine. Zinkaoneka ngati chinsalu chakuda chinatsika. Ndipo anakana kuti ayankhe pemphero langa. Kenako Satana anabwera kwa ine ndipo anati, iwe waona, iwe uli pafupi zaka 20 zokha. Ndipo apa iwe zonse zomwe wachita. Ndipo iwe wadzinyalanyaza wekha. Ndipo iwe wachita zinthu zonse izi. Iwe wataya moyo wako wonse wachinyamata pafupifupi. Pamene iwe uyenera utapita kunja uko ukumakhala ndi nthawi yopambana monga achinyamata ena onsewo. Ndipo apa iwe unayima pangodya ya nsewu ukulira ndi kupemphera. Nthawi zina iwe umakhala usiku wonse muzipatala ora ndi ora. Ndipo pamene izo zafika kumagazi ako omwe ndi thupi, iye akukana kuti akumvere iwe. Imeneyo inali nthawi imodzi yomwe ine ndinayesedwapo. Koma ine ndinakumbukira mbuyomo ine ndili nawo ntheradi. Ngakhale yata ndipha ine, komabe ine ndidzamudalira iye. Ine sindikusamala chimene chikubwera kapena kupita. Mkulu wa boma wa Indiana, Sam Isla, iye anabwera nayenso. Iye amabwera kukachisi. Iye anamwalira tsopano pafupifupi zaka ziwiri. Munthu wabwino. Ndipo iye ankakonda. Iye anali akubwera chotsika nsewu. Ine ndinali kupita mwamba kukapemphera pamwamba pamanda pamene mkazi anga ndi mwana anali atagona. Kunali pambuyo pachigumula cha Saturday 7. Ine ndinali nditavala majombo ndipo ndinali ndikuyenda chokwera nsewu ndikulira. Bire wang'ono mwana wanga anali pafupifupi kuti amwalira nayenso ndipo madokotala anali atanena kuti palibe chilichonse chowonjezera choti amuchitire iye. Ndipo iye anali ndi mtundu wina wakamwazi kumene iwo sakanakhoza kuyimitsa. Matenda. Ndipo ine ndinali ndikulira ndikupemphera ndipo ine ndinaganiza chabwino ine ndinali kugwiritsitsabe kwa Mulungu. Ine ndinali kupita chokwera nsewu ndikulira. Ine ndinaganiza kuti ndipite uko ndikukamvetsera. Ine ndinkakonda kukakhala kumeneko usiku pafupi ndi manda. Ine ndimamva nkhunda yakale kubwera pansi apo ndikumayamba kuyimba. Ine ndikumva kuomba kwa paine ndi mphepo kudutsa ndi mphepo mumapaine kani. Ndipo izo zikumveka ngati iwo akanati kuli dziko kutsidya kwa mtsinje. Iwo amachitcha chokoma kwa nthawi zonse. Ife timangofikira gombe ili ndi digirii yachikhulupiriro. Modzi ndi modzi timafika ku zipata kumeneko kukhala ndi moyo wosafa. Tsiku lina iwo adzayimba mabelo agolide kwa inu ndi ine. Ine ndimakhoza kuyima pamenepo ndikulira ndikuyang'ana mwamba ndipo ndimakhoza kunena kwa mkazi anga ndi mwana ine nkuti ine ndikudziwa kuti inu simukugona pano. Apa ndi pamene ine ndinabzala zotsalira zimene ine ndinazigwirizira m'manja mwanga koma kwina kwake kutsidya kwa mtsinje. Inu muli kumeneko kotero koma onani ine ndinali kupita kumalo amenewo tsiku lina kuti ndikakhale kumanda. Ndinali nditavala majombo ndikuyenda motsatira galimoto yakale inabwera kumbuyo kwanga inayima. Anali bambo Isla wamkulu wa boma yanalumpha kuchoka mgalimoto anadzazungulira ndipo anadzabwerera anadzayika manja ake mondikumbatira ine anati bire ine ndithudi ndikukumvera chisoni. Ine ndinati izo zili bwino mbale Isla. Ndipo iye anati ine sindimayenera kuyima. Iye anaona kuti ine ndinali ndikulira. Ine ndinati izo zili bwino bambo Isla. Ndipo iye anati ine ndikufunsewe china chake mwana. Ine ndinati chabwino pitirirani ndipo mundifunse ine. Iye anati ine ndakuonapo iwe utayima pamenepo paguwa mpaka ine maganiza kuti iwe ukhoza kufa. Anati ine ndakuonapo iwe ukusala chakudya mpaka iwe nkukhala wofoka kwambiri. Ine ndimakhoza kukumvera iwe chisoni ndi anati mkati ndikunja ndi mkati ndikunja usana ndi usiku. Iye anati ndiyeno mkazi wako ndi mwana amenemo ndimakuona iwe ukuyang'ana pa zinthu zimenezo. Iye anati kodi Khristu akutanthauza chiyani kwa iwe tsopano? Ine ndinati ndinu mtsinje wa chitonthozo changa chonse woposa moyo kwa ine. Ndili ndi ndaninso pa dziko lapansi pambali pa inu kapena ndani kumwamba koma inu. Mwaona ine ndinali nditaupeza mtheratu umenewo china chake chimene chinandigwira ine pamene mkuntho unali kuchitika. Wina wake ananena kwa ine anati bire kodi iwe unasunga chipembedzo chako mu nthawi ya vuto lako? Ine ndinati ayi icho chinandisunga ine. Mukuona ndicho chimene icho chinali. Ine ndinali womangidwa kwa iye mumaola pamene mphamvu zanga zinali zitapita ndipo panalibe chimene ine ndikanakhoza kuchita. Nangula wanga anagwira mkati mwachophimba cha mawu ake kutsidyako. Kumene nthawi zina ine sindimamvetsa izo. Nthawi zina ine ndimaganiza chiyani chimandipangitsa ine kuchita zinthu zimene ine ndimachita. Pali china chake mkati mwa ine chikundigwedeza ine. Ine sindingakhoze kuleka kuchita izo mbale. Ine ndinabwera ku Phoenix tsiku lina ndi chitsimikizo chakuti sindikanthanso pa bunge lililonse. Chinthu choyambirira inu mukudziwa masomphenya anakantha patsogolo panga usiku woyambirira ndipo ine ndinadziona ndekha ndikutembenukira ku chipululu. China chake chinanditembenuza ine chinandionetsa ine chalichi chachikulu kwambiri chakale chozizira. Anati ukhale pamenepo iwe usanapite uko. Oh my, pali china chake chimene ine sindingakhoze kudziletsa kuchita ndi mtheradi umene uli mkati mwa ine. Izo ndizoposa moyo wanga kwa ine. Inde ine sindingakhoze konse kuzisintha izo kuposa momwe ine ndikanakhozera kusintha mtundu wa maso anga ine sindingakhoze kuchita zimenezo. Tsopano machiso chake ine ndamangirizidwa kwa iye. Modzi mwana ati monga yanachitira masiku a Mose, ine ndine. Mose inu mukumudziwa yanali nawo nteradi pamene yanali kumusuko. Yanali ndi fiyoloje yonse imene munthu akanakhoza kukhala nayo. Ndipo yanayesetsa mamphamvu. Yanali munthu wankhondo. Yanayangʼana kunja pamazenera. Ndipo mwachikhulupiriro mbetserani tsopano kumbukirani mwachikhulupiriro Mose anachiwerengera chitonzo cha Khristu chuma choposa chuma cha Igupto yanali ndi chikhulupiriro mu zimene yanali kuchita iye mwantheradi anakhulupirira izo iye ankadziwa kuti iye analeredwa kwa cholinga chimenecho koma iye analephera iye anapita kukaweta nkhosa ndipo iye analephera Koma tsiku lina kumbuyo kuseri kwa chipululu, yanabwera kumtherani, yanafika pamalo amene iye anakumana ndi china chake chimene chinali chenicheni. Apo panali chitsamba chikuyaka moto. Iye sankafuna kuti atenge masambawo ndi kupita ku laboratory kuti akaone chifukwa chimene iwo samapsa. Iye anangokhala pansi pafupi ndi icho. Vula nsabato zako Mose. Ine ndipita kumusiko ndipo ndikawafunsa busanga nanga bwanji ichi. Yana libe nthawi yoti achite zimenezo. Yayenera vule nsabato zake ndipo pamene iye anamva mmene momwe munali mawu a Mulungu wamoyo amene anali muchitsamba chimenecho. Ine ndine amene ine ndili. Ine ndikukumbukira lonjezo langa limene ine ndinapanga ndi Abrahamu. Ine ndikukumbukira pangano langa ndipo ine ndabwera kudzawawombola iwo. Tsopano ndiye iye anali ndi mtheradi, iye anali atamangirizidwa kwa izo bola ngati iye anali moyo. Ndipo iwo unamutengera iye kumwamba. Iye anali atamangirizidwa kwa mtheradi umenewo. Zilibe kanthu zomwe aliyense wa fiyoloji ananena. Iye sankasowa aliyense kuti azifotokoze izo kwa iye. Iye ankadziwa izo, iye anali atakumana ndi Mulungu. Ndipo liwu lawira moto lalikulu lija limene linamutsogolera iye kudutsa mchipululu ndipo kupitilira mpaka ku dziko lolonjezedwa lawira moto lija mmenemo linali ndi liwu mwa ilo ndipo liwu limenelo linali liwu la Mulungu limene linatsimikizira mawu Amen. Ine ndikuyembekeza inu simukugona tsopano. Zindikirani. Lawira moto lija linayankhula mawu ndi kuwatsimikizira iwo kuti awapangitse iwo kuonetsera kuti iye wabwereza lemba. Ine ndine Mulungu amene ndinapanga lonjezo kwa Abrahamu. Ine ndine mmodzi. Ndilo limene lili vuto ndi Israeli. Ndilo limene lili vuto kumusuko. Ine ndikukumbukira lonjezo langa. Ndipo ine ndabwera kuti ndidzaone kuti ilo lachitika. Mulungu amangogwiritsa ntchito munthu kuti azigwira naye ntchito. Iye samagwiritsa ntchito mabungwe. Iye samagwiritsa ntchito makina. Iye akanakhoza kuchita zimenezo koma iye anasankha munthu ndipo kulondola. Iye akanakhoza kusankha nyenyezi, mphepo kapena chilichonse kuti azilalikira nacho uthenga koma iye anasankha munthu. Iye samadzizintha yekha. Iye nthawi zonse amakhala yemweyo. Iye anasankha magazi kwa chipulumutso, maphunziro kapena china chilichonse sitingatenge malo ake. Magazi ndi njira yoyenera ya Mulungu yopulumutsira. Izo nzona. Ndipo tsopano ine ndikufuna inu muzindikire. Iye sangakhoze kusintha. Pamene yanayankhula kwa Mose, yanati, Mose, ine ndikukutumiza iwe kumusi kumeneko. Koma iwe usanapite, ine ndikufuna nditsimikizire kwa iwe kuti ine ndine Mulungu. Anati, kodi uli ndi chiyani mdzanja lako pamenepo? Anati, dodo. Anati, wonyere iyo pansi, ndipo iyo inasanduka serpent. Iye anayitola iyo kachiwiri. Iyo inabwerera, ndodo. Oh, pamene Mose anafika pamalo pamene otsanzira anauka, akuyesetsa kuti atsanzire. Pamene iye anaponyera ndodo yake pansi, ndipo anati, apa Farao, ine ndikusonyezani inu, chimene Mulungu anandiuza ine kuti ndichite. Ine ndiponyera ndodo iyi pansi. Ndipo muione iyo ikusandulika njoka. Iyo inatero. Farao anati, ine ndili nawo anyamata amenewo inenso. Chipembedzo changa chikhoza kutulutsa zimenezo. Chotero iwo anabwera ndipo anadzapeza otsanzira ena. Kodi Mose anachita chiyani? Yanayima pomweapo bwanji. Yanakumana ndi Mulungu. Yanadziwa kuti ameneyo anali Mulungu. Yanali atachita gawo lake. Ndi nthawi ya Mulungu kuti asunthe ndiye. Iye anakhala pomwepo. Bible linati chinthu chomwecho chidzabwereza masiku otsiriza pakuti monga ayane ndi ayambre anamutsutsa Mose. Izo nzoona. Mukuona? Koma iye anayima pamenepo ndipo kenako iye anaona dzanja la Mulungu likutsikira pansi ndipo njoka imeneyo inameza zina zonsezo. Kodi inu munayamba mwazindikirapo chimene chinadzachitika ndi ndodo izo? Izo zinali mimba mwa ndodo imodzi imeneyi. Mose anawatsogolera ana Israeli kudutsa mchipululu ndi ndodo yomweyo ndi njoka zonse izo mkati mwake. Ine ndikuganiza bwanji inu mukudziwa chifukwa chake pamene Mose anakomana ndi chitsamba choyaka ichi inu mukudziwa ndipo chitsamba choyaka chija chinkadzinenera chinkatsimikizira kukhala Mulungu. Kuhala kuja lawira moto lija lomwe linatsimikizira kuti anali Mulungu. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti Mulungu anabwera mwa Mose chifukwa penyani iye mumphamvu yake yolenga. Ndipo Mose anayezimira pamenepo ndi moto. Inu mukudziwa kumenene ndikupita tsopano, sichoncho inu ndithudi monga Pentekoste. Zindikirani, Mose anali nawo moto, moto anali mwa Mose, chifukwa chilichonse chimene Mose ankanena, uyo sanali Mose, uyo anali Mulungu akuyankhula. Ndipo iye anachita chizindikiro chake, chifukwa lawira moto linachoka pa chitsamba ndipo linadzabwera pa Mose. Amen. Oh mbale, kodi inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Yesu yemweyo amene anapita mwamba anadzabwereranso pa tsiku la Pentekoste maonekedwe a mzimu woyera ndi moto. Iwo uyenera kukhala pa anthu kumachita chinthu chomwecho chimene iye anachita, chifukwa iye anati iwo ukanadzachita izo kodi ife tili bati. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Mose, moto unali mwa Mose, iwo unachoka pa chitsamba unadzabwera pa Mose. Ife timayesera kuyika moto mung'anjo ndizo zonse zomwe ife tili nazo. Chimene ife tikusowa ndi moto wa mzimu woyera, lawira moto lomwelo limene linatsogolera Israeli. Ndithudi, oh inu mukuti tsopano mbale Branham ine ndingakhale wosamalitsa ndi zimenezo. Tsopano dikirani miniti pamene Paulo wa theology wamkulu yemwe anali nacho chomuchitikira chochuluka koma pa ulendo wa ku Damasiko, ndipo iye anakanthirira pansi yanang'ana mwamba ndipo apo panali lawira moto lija. Iye ankadziwa kuti ameneyo anali Mulungu. Iye anali ataliona ilo likutsimikiziridwa mu Baibulo, uyo anali Mulungu. Ndipo iye anamutcha iye Ambuye, anati Ambuye inu ndinu ndani? Kodi ine ndingachite chiyani? Iye anati ndine Yesu. Izo zinakhazikitsa izo. Paulo anali ndi mtheradi, iye ankadziwa kuti Mulungu wa pangano lakale anali Yesu Khristu wachatsopano. Pamenepo iye anali atazikika ndipo panalibe choti chizimusuntha iye. Ndithudi iye anali nako kutsimikizira. Bwanji lawira moto lomwelo limene linawatsogolera anthu ake kuchokera ku Igupto kupita mu Israeli kupita mu Palestina. Lawira moto lomwelo linali lidayima pamenepo kudzinenera kuti ndi Yesu Khristu. Ndiye iye anadziwa kumene iye anali, kenako iye anali wokonzeka mwamsanga pamene iye anachiritsidwa ndi kudzazidwa ndi mzimu woyera. Iye anali atakonzeka kuti azipita. Mukuona? Koma iye anali ndi mtheradi, iwo unakhala ndi iye pamaso pa Agripa ndi amuna onse akulu amasiku amenewo ndi akazi. Iye anayima pamenepo kuchonderera mawu. Chifukwa chiyani? Iye ankadziwa kuti mawu anali Mulungu. Ndani analemba buku la Hebri? Paulo. Ndithudi iye anadzozedwa kuti achite zimenezo. Koma bwanji lawira moto lija limene linakomana naye iye linali mwa iye? Ndicho chifukwa iye anakhoza kulemba. Ndi chifukwa chake Mose analemba mabuku folo oyambirira Baibulo, chifukwa chalawira moto lija. Kodi iye akanadziwa bwanji nkomwe momwe chilengedwe chinayambira? Iye akanadziwa bwanji zayenawo? Chifukwa lawira moto lomwe lija limene linali mwa iye, limene linali pa chitsamba, linachoka pa chitsamba ndipo linali pa iye. Ndipo izo zinavomerezedwa ndi kutsimikiziridwa kuti ilo linali. Kora ndi iwo ankafuna kuyambitsa bungwe lotsutsa iwo, koma izo sizinagwire ntchito. Izo zinalephera. Mose anali nawo mtheradi umenewo. Paulo anali nawo mtheradi omwewo, lawira moto lomwero, mzimu woyera omwewo, Mulungu yemweyo, osati ine ndinali kapena ine ndidzakhala, a ine ndine. Tensi yatsopano nthawi zonse. Yoshua anali nawo mtheradi ndi pamene iye anakumana ndi kapitawo wankulu, kazembe wa kapitawo wankulu wa Israeli. Ndipo iye anamuwuza iye kuti gubani mozungulira makoma. Iwo onse anali otetezedwa mkatimo. Oh munthu, iwo kakamba zakuti mumavuta kuti ulowemo? Zovuta kukhala ndi chitsitsimutso mmenemo, chifukwa palibe amene akanamulola iye kuti alowe. Iwo onse anali atatsekeredwamo chifukwa cha iye. Koma iye anakumana ndi kapitawo wankulu. Iye anamuwuza iye zoti achite, ingovala zida zonse za Mulungu ndipo kazipitirira kumaguba. Amen. Makoma agwera pansi ndipo pamene anthu anafuula ndipo malipenga anawomba, umenewo unali mtheradi wake. Iye analowa kukakhala ndi msonkhano wake pamenepo mpaka umo ku kuyeriko ndithudi yanali nawo mtheradi mawu ochokera kwa kapita wankulu Yohane pamene iye anali mnyamata ndipo iye ankadziwa kuti amayenera kuti aphunzire iye anali kupita ku iye anali woyenera kuti amuonetsere mesiya iye anali mmodziyo iye sankadziwa konse yemwe iye anali iye anali kwina kwake ndipo Yohane ankadziwa kuti iye sakanakhoza basi kutenga chomuchitikira chaku seminari iye ankayenera kuti akhale ndi mtheradi iye ankayenera kuti akhale ndi china chake kuti chikhale choonadi mwa mtheradi tsopano abale ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake azitumiki osati kuti ndikhale wotsutsa osati kukhala woyipidwa koma kuti ndikhale woona mtima kodi inu simukuganiza kuti ili ndi tsikulo muchisokonezo chonse ichi chimene ife tikukhalamo Ife tiyenera kukhala wotsimikiza za chinthu ichi pali kutsutsana kochuluka kwambiri ndipo Yohane ankadziwa kuti iye amayenera kukhala mwa mtheradi wotsimikiza kotero iye sanapite konse ku sukulu ya abambo ake palibe chomwe chinanenedwa kuti iye anabwerera kukaphunzira kuti akhale wansembe koma iye anapita ku chipululu ndipo anali mu chipululu mpaka kuyitanidwa kwake zitatero iye anabwera pamenepo ndipo unyinji unali utayima pamenepo iye anali wotsimikiza kwambiri kuti mesiya anali mu tsiku lake chifukwa iye anali mmodzi yemwe anadzozedwa kuti amuonetsere mesiya uyu chifukwa malachifiri ananena chomwecho ine ndidzatuma mtumiki wanga patsogolo pa nkhope yanga ndipo iye adzakonza njira Yohane ankadziwa pamene iye anali atayima zinalibe kanthu kuti ndi ansembe angati amakhoza kunena kuti iwe ukutanthauza kunena kuti nthawi ife tinafika kuno kuti nsembe za tsiku ndi tsiku zinathetsedwa iye anati idzafika nthawi pamene mwana wankhosa wa mulungu adzabwera amene ati adzachotse nsembe atema mʼmatope ali ndi ndevu pa nkhope yake kuti inu mungamuthamangitse iye ku nyumba kwanu lero apo panali mukuona mulungu samakhala mukalasi ndi kukongola monga ife timayesera kumuyika iye mmenemo ndipo ife anthu achipentekoste mulungu ali mukudzichepetsa apo iye anali atayima mpenyeni iye ndipo iye anali kumuonetsera iye anati iye anali wotsimikiza kwambiri kuti iye anali pamenepo iye anati pali mmodzi wayima pakati panu amene inu simukumudziwa nkomwe oh my ndi chidzudzulo bwanji palipo mmodzi pakati pano yemwe inu simukumudziwa ine ndikudabwa ngati izo zingamveke mosinjirira ngati ine ndikanamutsanzira iye kwa miniti mwina mwakene kuli bwino ndisatero mmodzi mwa inu yemwe inu simukumudziwa inu mumadzinenera kuti inu mumamudziwa iye koma inu simukutero Gologota iwo akumupha mulungu yemweyo amene iwo ankadzinenera kuti amamutumikira iwo sanamudziwe iye Yohana anati alipo mmodzi pakati panu ndipo inu simukumudziwa iye ndipo tsiku lina iye anang'ana panja kumeneko ndipo iye mwamtheradi anayiona nkhunda ikubwera pansi kuchokera kumwamba ndipo liwu palibe wina aliyense anayiona iyo palibe wina aliyense anamva izo koma iye anayiona iyo ndipo uwo unali mtheradi osati profesa Jones kapena wina wake izo zinali payemwe iwe kuti udzawone mzimu kutsika ndi kukhala pobe iye ndi mmodzi yemwe ati adzabatize ndi mzimu woyera ndi moto ndiko kutsimikizira kwa uzimu kwa mulungu kuzipanga izo chomwecho uwo unali mtheradi apo panalibe funso malingaliro a Yohane apo izo zinalipo ndendende basi zomwe mulungu ananena kuti zikanadzachitika apo izo zinalipo chotero nkhunda ija pa munthu wamba uyo unali mtheradi wa Yohane yankadziwa kuti icho chinali choonadi tsopano ine nditseka ponena mawu ochepawa kodi inu simukuganiza kuti ife tikusowachera mtheradi kodi inu simukuganiza kuti ife tikusowa china chake chimene chili chenicheni ndithudi ife tikusowa china chake chimenewe ungakhoze kunena kuti ichi ndi chimenecho ika manja ako kwa icho ichi ndi chimenecho ife tikhoza kuona kodi ife tichita motani izo aliyense akuti ichi ndi icho koma izo ziyenera kukhala mwa malemba mtheradi ndiloleni ine ndingokupatsani inu kanthu kakang'ono kandekha ine ndisanatseke bale mulungu amene ndinatenga chisankho changa kuti kaya ndimafuna kutsalira ndi mpingo wa baptisti kapena chiyani ndiwabwino basi chimodzimodzi ndi uliwonse wa iyo kwa ine gulu chabe la amuna atayikidwa pamodzi zomwe zili zabwino koma pamene inadzafika nthawi yomwe iwo anadzandiwuza ine kuti ine ndimayenera kumanyengerera pa mawu tsopano zimenezo ine silinapangidwe kuchokera mu zimenezo ayi mukuona mawu amakhala poyambirira Mugona, chabwino Yohana ati ngati iwe sujira zimenezo iwe sukhalanso wa mpingo wa Baptist. Ine ndinati ine sinditero, si mpingo wa Baptist umene unandipulumutsa ine. Anali Yesu Kristu, mwaona, yemwe anandipulumutsa ine. Iye ndiye mathero anga, iye ndiye poyima popanga, iye ndiye mtheradi wanga, iye ndiye chikhomo changa. Apo ine ndayima. Tsopano ngati ine ndili chinthu cholakwika, ndiye Mulungu sadzachitsimikizira konse icho. Koma ngati inu muli ndi chinthu cholondola, Mulungu ndi wokakamizika kuti atsimikizire zimenezo. Ndi zimenezo tu, ndipo ndicho chitsimikiziro cha izo. Mukuona? Ngati zili zoona, Mulungu ndi wokakamizika kutsimikizira kuti izo nzoona. Ngati izo zili zolakwika, Iye sadzakhala ndi chochita nazo izo. Chotero ine ndikukumbukira chidatha chitsimutso changa choyambirira. Ine ndinali kumusuko pa mtsinje ndikubatiza. Ine ndinatenga munthu wa chi 17, mkazi wanga, mtsikana wang'ono, atayima pa gombe pa nthawi imeneyo. Ine ndinali ndisanakwatirane ndi mkazi wanga woyamba. Yemwe anamwalira. Ndipo pamenepo iye anali pa gombe. Ndipo iwo onse anali atayima pamenepo. Ma 100 ndi ma 100 anthu. Inde, folo kapena 5,000. Mwina mwake wochulukirapo. Chokwera ndi chotsika mphepete mwa mtsinjewo. Madzulo otentha kwenikweni mu June. Ine ndinatuluka madziwo ndipo ndinatenga wofuna kubatizidwa pafupifupi munthu wa chi 17 kuti ndimubatize iye. Ine ndinali nawo pafupifupi 500. Chidachitika chitsitsimutso changa kuti abatizidwe. Ndipo ine ndinatuluka madzi ndi munthu uyu. Ine ndinayamba kukweza dzanja langa. Ine ndinati Atate akumwamba. Pamene ine, ndipo pafupifupi nthawi imeneyo china chake chinandigwedeza ine. Ine ndinaganiza, zili kuti izo. Ine ndinayang'ana pozungulira aliyense anali ndi miti yawo yowera mitsidwa. Momwe ine ndikanakhozera kuona, kumbuyo komwe uko pa gombe, uko kunali magalimoto ndi anthu ataunchikana pa makoma onse. Ndi zinthu. Ine ndinayang'ana kachiwiri, ine ndinamva liwu likuti, yang'ana mwamba. Ndipo ine ndinkachita mantha kuyang'ana mwamba. Ine ndinali chabe mwana. Ife tilinacho chithunzi cha zimenezo. Ine ndinati Atate. China chake chinati yang'ana mwamba. Ine ndinadzayika dzanja langa pansi nyamata uyu. Ine ndinali woti ndimubatize. Anayang'ana pa ine munkhope. Iye anati chabwino mbale Bill. Ine ndinati kodi iwe unamva izo? Iye anati ayi. Ine ndinati Atate akumwamba. Iye anati yang'ana mwamba. Ine ndinayang'ana mwamba monga chonchi. Ndipo kubwera pansi kuchokera mumlengalenga kunadzabwera lawira kuwala likuzungulira mozungulira. Liwu likuchokera kwa ilo likubangula likubwera pansi. Linati monga Yohane Mʼbatizi anatumidwa kuti adzatsogolere kuudza koyamba kwa Yesu Khristu. Chomwechonso iwe watumidwa. Mulungu, ine ndinapenya kuwala kuja. Ine ndinali ndida kuona iko, yambira ndili mnyamata wang'ono. Ine ndinayesera kuwauza anthu, iwanati iwe wasokonezeka mumalingaliro ako. Koma kafukufuku wa sayansi, Maremu George J. Lacy, atafufuza pamene iwo ana jambula chithunzi cha icho. Apo icho chinali, chimodzi-modzi basi, izo zinaonetsera muchithunzicho. Umboni wa sayansi, umatsimikizira kuti izo nzolondola. Kwa ine, izo sizinanduzepo ine chinthu chimodzi. Koma zimakhala chimodzi-modzi pa lemba ili. Pamene ndinaona moto umenewo ndipo ndinali mbayiro, ndipo ndinamuona aliyense akukuwa akukomoka ndi kumagwa akuyang'ana pamenepo ndi kumaloza kukuwala kumeneko. Pepala, pepala ya ku Louisville inalemba nkhani yayikulu. Ilo linapitilira ku Associated Press monse kudutsa mu Canada kuli konseko. Kuwala kwa chinsinsi kuonekera pa mtumiki wamba wa Baptist pamene amabatiza. Chinsinsi zovuta kuti uzimvetsetse ndikangati pamene iwo achitenga icho. Pafupifupi munthu aliyense muno ine ndikuganiza ali nacho icho nyumba mwanu. Chili uko mu Washington DC chotetezeka monga chinthu cha uzimu chokhacho chimene chinayamba chajambulidwapo. Chajambulidwa mwa sayansi. Chinali chiyani icho kuwala komweko? Liulo mwelo linankhula ndipo linati Yesu Khristu aliye mweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse. Ndi liulo mwelo. Kwa ine ilo ndilawira moto lomwelo linali mbuyo kutaliko chifukwa ilo likuchita ntchito zomwezo. Yesu anati ine ndinachokera kwa Mulungu ndipo ine ndikupita kwa Mulungu. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine. Iye anabwera, iye anati pamene iye anali kuno pa dziko lapansi pa phwando. Ya anati ine ndine, ine ndine. inu mukuti chabwino inu simunapitirire usiku wa zaka 50 koma inu munati inu mukuti inu munamuona Abrahamu yanati Abrahamu asanakhalepo ine ndine hapo yanali chinali chiyani icho kuwala kuja moto uja mulungu uja mzimu umenewo mulungu ndi moto woyaka iye ndi kuwala ndipo apo izo zinali mkati zikuonetseredwa mwa Yesu Khristu. Ilo linabwerera pamene Yesu anauka manda koma pa tsiku limene iye anakomana ndi Paulo hakubwera uko ku Damasiko nyanali atabwereranso kwa Mulungu kachiwiri akuti iye anati ine ndine Yesu amene iwe ukumuzunza. Habale musati muzigona kodi inu simukuona kuti Mulungu yemweyo ali pakati pathu pakati pano hakudzitsimikizira yekha kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndiwo mtheradi wanga. Yesu anayambe wandiuza pa ine chinthu chimodzi ngati iye akanandiuza ine chinthu chimodzi chimene chinali chotsutsana ndi lemba ili ine sindinayambe ndakhalapo naye aliyense woti ayime patsogolo panga panobe ndi kuzitsutsa izo. Munthu ananena kuti iye adzatero nthawi ina ndipo iye sanachite zimenezo iye sanafike poonekera iye anali ndi nzeru zabwinoko kuposa momwe ine ndimaganizira kuti iye anatero iye amadziwa bwino kuposa kuchita zimenezo. Inu mukudziwa munthu yemwe anayimirira nthawi ina munsonkhano kuti achite zimenezo analumalitsidwa iwo anamunyamulira iye panja. Ine sindinadandaule mkomwe kalikonse chifukwa ine ndimakhulupirira mtheradi wanga ndi mawu a Mulungu izo zimaonetseredwa paichi ine ndidzayikapo solo yanga ndi thupi kwanji iye sanandiuzepo ine chinthu chimodzi koma chimene wantheradi chinali mwa malemba. Iye sanayambe wanenapo konse chinthu chimodzi kwa ine pamaso pa aliyense wa inu ine ndikutengerani aliyense wa inu kuti muweruze kodi iye anayamba wakuuzanipo inu chilichonse mu dzina la Ambuye kupatula chimene chinafika podzachitika ndizo ndendende. Ndi chiyani chimenecho? Ndi pathanthwe ili pa mawu awa ndilo limodzi pamene ine ndimalandira vumburutso izo zimachokera kwa iye amene amalula izo ndine wasaphunzira. Ine sindimayesera kuti ndiphunzire sindimayesera kuti ndidziwe izo ine ndimangochita monga iye akunduzira ine ndiye pamene iye andionetsa ine ndimang'ana apa ndipo apo iwo ali ine sindimawaona nkomwe iwo ndipo apo izo zili ndipo iwo amandionetsera okha ndiwo mtheradi wanga iwo wandisunga ine kudutsa muzaka izi. Abale izo zandithandiza ine pamene ndinalibe njira ina yoti ndithandizidwe ine ndikufuna kuti ndidzafe pafupi ndi iwo pamene ndidzafike ku nthawi yoti ndidzafe ine ndikuyembekeza monga Mose ine ndikuona thanthwe limenelo litayima kutsidyako ine ndikufuna ndidzaponde pa ilo ndikudzakhala ndi onyamula maliro kuti andinyamulire ine kutali kufikira nthawi imeneyo ine ndidzakhala woona kumawa amenewo chotero ndithandizeni ine Mulungu chifukwa ndiwo mtheradi wanga wopanda kuchitira zoyipa munthu aliyense ndi chikondi ndi chisomo kwa onse ngati izo sizilizoona Mulungu andikanthe ine ndife nditayima pano paguwa ili ine ndilibe nkhwidzi ndi aliyense ine ndimakonda aliyense ndipo kodi inu simukudziwa kodi inu munayamba moyerengapo Yohane woyamba 4:17 kuti inu muyenera kukhala nako kudzudzulidwa monga choncho kuti mudzapange chikondi chenicheni pa nthawi ya chiweruzo sikuti ndikhale wosiyana ndi chikondi ndi chosamalitsa ndipo chikondi chimakwapula mwamuna akhoza kumusiya mkazi wake kutuluka ndi kumakayenda usiku wonse ndi woledzera wina kubwera mawa wotsatira ndi kuti inde wokondedwa ine ndikukhulupirira iwe unali ndi nthawi yopambana ndiwe chowiringura choyipa cha mwamuna. Mwamuna aliyense angakhoze kumulola mkazi wake kupita kunja uko ndi kuvala zazifupi izi ndi masuti yang'ono akale osambirira awa mabikini kapena chilichonse chimenecho chili kudzigoneka pakati pa anthu awa ine ndili ndi ziyembekezo zochepa za inu ngakhale kukhala mwamuna ukonkulondola. Mwamuna samayezedwa ndi kuchuluka kwa mitsempha yake kukula kwa minyewa yake kulili iye amayezedwa ndi khalidwe lake ndikokulondola ndendende ndipo khalidwe limachokera ku mawu a Mulungu ndipo izo zokha ndipo mlaliki aliyense amene amadzinenera kuti ndi mlaliki kumakana mawu amenewo ndi khalidwe laling'ono la Mulungu pamenepo kwa ine amen. Akhoza kukhala ndi ziyembekezo zina ngati iye ati amvetsereka nthawi eya tsopano ine sindikufuna kuti ndikhale wotsutsa kachiwiri mukona ine ndimakukondani inu ndipo ine ndikutanthauza zimenezo. Koma uwo ndi mtheradi wanga abale, mawu awa pakuti atero Ambuye. Ndipo ine mukudziwa kuti izo ndizoona. Ine ndinali kuyangana pozungulira kwa Mbale Carson kuti ndione ngati iye akanali pano. Ine ndikuganiza iye wapita. Inde iye anali kuyankhula apa kanthawi kapitako. Iye anali komwe uko mu Chicago pamene gulu lija la Greater Chicago Ministerial Association bwanji masiku awiri kapena atatu anali woti andikokere ine mmenemo ndi kundipesera ine pamakala eya pa zinthu zina zimene ine ndinali kuphunzitsa za izi ndi za zinthu izi. Ndipo masiku atatu izo zisanachitike mzimu woyera unandidzutsa ine ndipo unati pita kumeneko ndipo kaime pafupi ndi zenera limenelo. Ine ndinapita ndipo kumeneko panali mphenzi ikung'anima. Iye anati iwo ali ndi nsampha umene akutcherera iwe koma usalephere kupitako. Ine ndidzakhala ndi iwe. Ine ndinamutenga Mbale Carson, Mbale Tony Hicks, nonse ayino mukumudziwa iye. Ife tili nayo tape ya izo pomwe pano. Ndipo iwo ankafuna kuti ine ndipite mawa otsatira kuti ndikadye kadzutsa ndi iwo. Ine ndinapita ku town ndi country ndipo tinakhala pansi pamenepo. Ine ndinaganiza ine ndingopesa Tommy. Iye ndi mzanga wabwino wa ine, mbale wofunika. Ine ndinati Tommy, ine ndiyenera kukakumana ndi atumiki amenewo. Ine ndinati ndinu dokotala wa zauzimu, njira yanga yakale yaing'ono ya umbuli yoyankhulira. Ine ndinati ine sindingakhoze kukumana nawo anthu amenewo. Kodi inu simundichitira ine izo? Ine ndakuchitirani inu zabwino zambiri. Anati o oh, ine sindikanakhoza kuchita izo Mbale Branham. Ndipo Mbale Carson iwo anayang'anizana wina ndi nzake. Ine ndinati inu mukuganiza kuti inu mukubisa izo kwa ine? Ine ndikudziwa chifukwa chimene inu simukanati muchitire zimenezo. Ine ndinati mvetserani, ndi chifukwa chakuti mgwirizano umenewo uli ndi china chake chimene wakuti akandifunsepo ine. Ndipo awiri onse amuoneka ngati iwo akanakhoza kugwera pansi. Ndipo pamene iwo anatero ine ndinati ndithudi izo zili, koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu Mbale Hank, iye wakhala pano pena pake tsopano. Iye alipo zungulira pomwe pano ndipo chotero iye wakhala pomwe pano. Ine ndinati Mbale Hank, inu mumulole iye kuti achitire umboni. Ndipo kotero ife tangotsiriza kuyankhula za izo kanthawi kapitako mmenemo. Ine ndinati Mbale Hank, mvetserani, inu mwabwereka chipinda cha hotelo sichonche inu, koma pakuti atero Ambuye iwo akakukanani inu. Iye anati Mbale Branham, ndapereka ndalama zanga. Ine sindikusamala chimene inu muli nacho, inu simukayipeza iyo. Ife tikupita kumalo amene ali ndi chipinda chobiriwira ndipo ichi ndi cha brown. Ndipo Dr. Mede adzakhala pansi apa ndi zakuti ndipo ndende basi pamene iwo ati adzakhale. Ndipo ine ndinati ine sindikufuna kuti inu muyesere kubweza nkhonya zilizonse kwa ine, mungondidziwitsa ine kwa omvetsera ndipo mundilole ine ndichite zinazo. Iye anati ndipo mawa umenewo pamene iye anabwera kumeneko mwamuna aliyense adakhala ndende basi, iwo analepheretsa malowo. Ndipo iye ankayenera kuti akatenge malo a tauni ndi country kunja uko kuti apeze malo chipinda cha brown chimodzimodzi basi. Apo panakhala Dr. Mede ndiye na onse a iwo basi malo omwe iwo. Ine ndinangana kwa iye ndipo Mbale Tommy Hicks anangana pa ine. Iye anati Mbale Branham, ine ndikumvera ngati ndikukomoka. Ndipo iye anati ine ndinati musadandaule. Ndipo chotero Mbale Carson anayimirira anati tsopano ine ndikudziwa ambiri amuna inu simugwirizana naye Mbale Branham ndi zinthu monga choncho, koma anati pali chinthu chimodzi iye sakuopa kudzayima pano. Ndipo anati tsopano ine ndingotembenuzira izo kwa iye. Ine ndinati tsopano aliyense wa inu pano pali chimene inu muli nacho chonditsutsa ine. Ndipo ine ndinatchula zinthu 4 kapena 5 zosiyanasiyana. Ine ndinati ine ndikufuna munthu wina kuti atenge baibulo lake ndikubwera kuno kudzayima pambali panga ndikulitsutsa ilo. Ndithudi ndipo ngati inu simungakhoze kuchita zimenezo ndiye mukhale kutali ndi kumbuyo kwanga. Ukonkulondola inde bwana ukonkulondola. Ine ndinali nditayimirira kutsidya mu Bombay, India pa chinthu chomwecho pamene munthu wakhungu anayima pamenepo amatsengawo ndi china chilichonse chili kunja uko. Ndipo iwo amuna woyera ndi achi Muhammad ndi achi Buddha chilichonse. Ine ndinali nditawaona kale masomphenya munthuyo anali woti apeza kupenya kwake. ine ndinati tiyeni modzi wanthu inu kunja uko mubwere kuno ndipo mudzampatse iye kupenya kwake. Ine ndinasangalatsidwa lero ndi zipembedzo 17 zosiyana-siyana. Ndipo aliyense wa inu akumukana Yesu Khristu. Ine ndinati ngati chipembedzo chanu chili chopambana kwambiri, bwerani mudzamupatse munthuyu kupenya kwake. Inu mukananena chiyani? Iye anali wopembedza dzuwa monga mzimu woyera, koma iwo ankaganiza kuti uko kunali kuwerenga maganizo. Inu mwaona? Ndipo ine ndinali kuwerenga malingaliro awo. Ine ndinati bwanji ndithudi mulungu wachilengedwe, ngati munthu akufuna kuti achite molondola, ndithudi kuti mulungu wachilengedwe adzamubweretsa iye kubwerera muchikhalidwe chake cholondola. Ine sindikanati ndinene zimenezo pachabe, ngati ine sindikanaziona izo zikuchitika masomphenya, koma ine ndimadziwa ndiye. Mukuona? Inu simukufuna kutenga zomwe inu mukuganiza. Inu mukufuna kuti mukhale wotsimikiza kwenikweni kuti inu mukulondola. Ndiye inu simumasamala chimene chibwere kapena chipite. Iye wayima pamenepo ndi inu, ndipo kotero izo zikupanga kusiyana kotani. Pamenepo inu mukudziwa chimene chinachitika, ndipo munthu wakhungu analandira kupenya kwake. Pafupi miyezi iwiri kapena itatu yapitayo, ine ndinali nditayima mchipindamo. Ine ndinamvali uli kuyankhula pakona. Ine ndinayesera kuti ndimudzutse mkazi wanga kuti ayang'ane izo pamenepo. Pamenepo izo zakhala zikupita patsogolo apo, panali chinthu chopsa chitayima pamenepo pabedi chikunditsutsa ine. Iye atandiwuza ine, ine ndinaona mamba yayikulu ikuthamanga, imeneyo ndi njoka ya ku Africa. Ndipo iyo inali kuyesetsa kuti iwaphe anthu, ndipo inali ikumutsatira mʼbale wanga. Ndipo ine ndinakuwa, o Mulungu, kodi ndichite chiyani? Iye anati iwe wapatsidwa mphamvu kuti uyimange iyo. Anati ukhale wolimba mtima bwino. Ine ndinayankhula naye iye, ndipo mchira wake unakwera mmwamba mumlengalenga ndi kupukusa mozungulira, ndipo monga chogwirira cha mtsuko ichi apa ndi kudzitsamwitsa yekha mpaka kufa, utsi wa buluwo unatuluka mwa iye. Mawa wotsatira pamene ine ndinadzuka, ine ndinali nditagona pamenepo. Ine ndinati ine kuli bwino ndidzuke ndikuatengera ana ku sukulu. Ine ndinayang'ana uko, ndipo apo panali chinthu chooneka chopsa ichi. Zinkaoneka ngati anali ale op mu pepala loseketsa, nyanga zazikulu zikutuluka amenemo. Iye anali akupita ankamveka ngati nkhuku ikulira kapena ikuimba ngati kuti ikuduruka kuchokera mukhola. Ine ndinayang'ana pa iyo. Ine ndinati meda wokondedwa, ndipo iye sanadzuke. Ine ndinaganiza iya izo zingamupyeze iye kuimfa. Ine ndinadikirira pamenepo miniti yokha, ndipo ndinayima ndikupenya. Anthu amayankhula za ziwanda, ndipo samadziwa nkomwe zomwe izo zili nthawi zina ukonkulondola, koma iwe umathamangira mu zimenezo tsiku lililonse mwina mwake, koma iwe umatero. Zindikirani. Ndipo patapita kanthawi, iye anali akunditsutsa ine, anati iwe ulibe mphamvu ndi Mulungu, ndiwe wonyengezera chabe, iwe ulibe mphamvu. Ine ndinati Satana, ndiwe chokhumudwitsa kwa ine, choka pa njira yanga mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo iye anachoka. Ine ndinagona pamenepo pang'ono pokha pa bedi, ndinayamba kudzuka. Ine ndinamverera kumverera kokoma kwenikweni kukubwera pa ine. Ine ndinaganiza ndikudabwa ngati mzimu woyera tsopano uli pafupi, ndipo cha pangodya kotero ndithandizeni ine. Apa pali Baibulo langa pa mtima wanga, liwu lokometsetsa limene ine ndinayamba ndalimvapo moyo wanga linati usaope kupita kulikonseko, ndipo usaope kuchita chilichonse, pakuti kupezeka kosalephera kwa Yesu Khristu kudzakhala nawe kulikonse kumene iwe ukupita. Izo zinakhazikitsa izo ndi ine. Asiyeni iwo akwiye. Ine ndinawo ntheradi, nangula wanga wagwira kutsidyako, chifukwa ndi mawu a Mulungu wamoyo. Amen. Eya, inu mukumukhulupirira iye? Tiyeni tiweramitse mitu yathu kamphindi chabe. Ngati inu mulibe ntheradi umenewo tsopano, upezeni iwo. Ngati inu mukufuna kuti mukhale nawo ntheradi umenewo, chitsimikizo chimenecho mu mtima mwanu cha mzimu woyera, kwezani dzanja lanu. Ndikuti ine ndikufuna china chake chimene chingavomereze mawu a Mulungu, ndipo ine ndikukhoza kuwaona mawu a Mulungu akuonetseredwa. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Iwo ali paliponse mchipindachi zikomo ino. Ine ndikungowuza iwe choonadi mzanga, usalole kuti iwo akudutse iwe. Ine sindikudzinenera, ine sindine kanthu, ndine mʼbale wanu. Inu musapereke chidwi chilichonse kwa mtumiki, inu muzi uyang'ana uthenga. Musamangane ntumikiyo, Mulungu adzamuchotsa iye kwa inu. Iye sagawana ulemerero wake ndi aliyense. Ukonkulondola, musamamuyang'ane ntumikiyo. Muziyang'ana uthenga. Ngati munthu adathamangira muno, yakhoza kukhala wakuda, wachikasu, wa brown, wa sanza, ngati iye ali ndi cheke cha inu, chikalata, chaku banki cha madola miliyoni. Inu simungasamale ntundu omwe iye anali, kapena momwe iye anavalira. Ndi uthenga umene iye anali nawo wa kwa inu. Tsopano musamayang'ane pa galamala yanga ndi zinthu. Inu mungokumbukira ine ndikukuwuzani inu za Yesu Khristu amene ali pano tsopano. Inu mumukhulupirire iye ndi mtima wanu wonse. Musalephere kumukhulupirira iye. Ine ndikuyang'ana tsopano kuti ndione chimene iye ati andiwuze ine. Ingoweramitsani mitu yanu ndipo muyambe kupemphera. Mungokhala ndi chikhulupiriro. Musakayikire. Tsopano Atate akumwamba zonse zili mʼmanja mwanu. Ine ndikupemphera Atate akumwamba pakali pano kuti amuna ndi akazi muno akhoze kuzindikira kuti ichi si chinthu chophweka kuchichita. Wokhala wachivundi ndi kumakhala pakati pa anthu kumakhala ndi anthu. Ine ndikupemphera Atate akumwamba kuti wamvetse izi ndi kudziwa kuti wantchito wanu ali akuyesetsa kuti ayankhule za inu. Ndipo ine ndapeza kuti inu mumasunga mawu anu Ambuye. Ine ndapeza kuti iwo ndiwoona. Ine ndikupeza kuti inu ndi mawu anu muli chinthu chomwecho. Ndipo inu mwandinyamula ine motetezeka mpaka pano Atate. Ngati ngelo uja yemwe anthu anamuona, ndipo anaona kuwala kwake iye ali mulawira moto. Mbuye, ndi mtima wanga wonse ine ndikukhulupirira iye ndi Ambuye wathu Yesu. Ine ndikukhulupirira iwo ndi mzimu wake, mzimu woyera umene ife tonse timawupembedza ndi kukhulupirira. Mulungu mulole ife tisalephere kuzindikira iwo tsopano. Ndipo mulole ife timvetse ndi kubwerera. Ndipo mulole mpingo udziyeretse okha. Mulole chipembedzo chilichonse. Atate, ine sindikupemphera kuti inu muphasule zipembedzo zimenezo. Kumene ndikupemphera kuti mzimu woyera ulowe muzowunikira zimenezo. Ndipo iwo adzakhala iwo akuona zinthu mosiyana kuti iwo onse adzakhale amodzi. Ubale, perekani izi. Ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha mgwirizano wawo wabwino Ambuye. Ngati mukanapanda kukhalamo inu mwizi, sipakanakhala wina aliyense akanandilola ine kuti ndilowemo. Koma inu munandipatsa ine kukondeledwa ndi atumiki awa. Ine ndikupemphera kuti inu muwadalitse iwo Ambuye. Ine ndikuwapempherera iwo makamaka kwa modzi aliyense. Ine ndikumupempherera mʼbale Williams Ambuye, mpatseni iye chokhumba cha mtima wake. Oh, ine ndikupemphera kuti inu mumuthandize iye. Iye ndi mlongo Williams ndi zokhumba zawo. Mʼbale Shakarian, mlongo Shakarian, akuluakulu onse awa pano, agulu lalikulu ili la anthu amba amene inu mwawayitana atuluke. Masiku otsiriza ano kuti anyamule uthenga kuti uyanjanitse abale limodzi. Ambuye, mulole iwo asakhale konse chipembedzo. Mulole iwo akhale womasuka ku zinthu zonse zimenezo ndi kutulutsa mikono yawo ndi kulowetsa mwa abale onse amene abadwa mwa mzimu. Perekani izi. Dalitsani magulu onse, mudalitse au modzi ndiya magulu ang'ono osiyanasiyana onse wa Ambuye. Amene ali ndi malingaliro awo osiyana autatu ndiwo amene amakhulupirira kuti Mulungu ndi awiri, ndipo Mulungu ndi atatu, ndipo Mulungu ali o chilichonse chimene wamakhulupirira. Mulungu aloleni iwo adziwe kuti alipo Mulungu umodzi woona, Yesu Khristu ndi mwana wake. Ndipo perekani izi Ambuye kuti iwo akakhoze kumvetsa zinthu izi kuti ife tiliba Mulungu folo kapena faivi. Ife tili naye Mulungu umodzi mu maudindo atatu, Mulungu yemweyo mwa Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Mulole iwo, mulole vumbulutso liwukire pa iwo lero Ambuye. Mulole mkangano uwu usiye kumapitirira, ndipo mulole amuna ndi akazi akhoze kuyanjana limodzi ndi kukhala amodzi mwa Khristu. Pakuti maola achedwa kwambiri tsopano kwa mikangano iyi ndi zinthu zazing'ono. Ine ndikukhulupirirani inu, ndipo ine ndikukhulupirira Atate onse amene inu munawakonzeratu kuti adzabwere kumoyo adzamva liwu lanu, ndipo adzabwera. Nkhosa zanga zidzamva liwu langa. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti inu mupereka izi Ambuye. Adalitseni iwo tsopano. Muli manja ambiri muno momwe mwina mwake manja 200 ali mwamba mumlengalenga amene amafuna kuti akulandireni inu ngati mpulumutsi wawo. Ndipo amafuna kuti akulandireni inu monga wawo mtiradi wawo china chake chimene wanga koze kuyikapo chikhulupiriro chawo kuti mtima wawo omwe ukanavomereza mawali onse ndiko apanga iwo kukhala akuonetseridwa perekani iza Atate mu dzina la Yesu Khristu ine ndikupempha izi tsopano pamene inu muli pano pamodzi ndi mugulu laling'ono ili ine ndikufuna kuti inu muzipemphera. Ndipo ine sindinayambe ndachitapo izi koma ine ndikumverera kutsogozedwa kuti ndichite izi ingokhalani mupemphero. Ndipo ndiyangati ya inu anthu muno amene mukundidziwa ine ndipo inu mukudwala kapena mukusowa kwa inu yeni kapena wina wake kwezani mwamba manjani kuti inu mukundidziwa ine ndikudziwa kuti ine ndikukudziwani inu kwezani mwamba manjani kuli konseko mukuona izo zikungooneka ngati ponse pozungulira. Tsopano inu ikani manja anu pansi. Tsopano iwo amene inu mukudziwa kuti inu simukundidziwa ine ndipo ine sindikukudziwani inu kwezani mwamba manja anu. Oh, komabe konsekonse palibe njira yowasiyanitsira iwo molekanitsa. Tsopano ine ndikufuna kuti inu mupemphere mupemphere moona mtima musakayikire tsopano mungopemphera ndipo tiyeni mulole mzimu woyera. Tsopano ngati ine ndayankhula zinthu izi tsopano inu mukudziwa bwino ndipo chabwino ndi zosatheka kwa thunthu kuti ine ndidziwe yemwe inu muli chimene inu muli kapena chilichonse za icho chimene chakuvutani inu. Koma chimachitika ndi chiyani? Kodi Yesu sanalonjeze chinthu chomwecho mutsiku lotsiriza? Kodi iye sananene pamenepo pamene iye anati monga zinali masiku a Sodomu? Pamene Mulungu anaonetsedwa muthupi munthu ameneyo anabwera pamenepo munthu basi kudya nyama ya ng'ombe kapena ng'ombe kumwa mkaka ndi mkate ndipo iye anati Sara ali kuti anati yali muhema kumbuyo kwanu ndipo iye ananena chimene iye akanati adzachite iye anati ine ndidzakuchezerani inu Abrahamu anamutcha iye Elohim Ambuye Mulungu ndipo iye anati Sara anaseka kwa iye mwini ndipo iye anati ndi chifukwa chiyani Sara waseka msana wake atautembenuzira ku hema. Yesu anati monga izo zinali inu mukuona apo panali mpingo wachibadwa umene unaliroti ndi gulu lake iwo anali naye Bile Graham amakono akupita kumeneko ndi ndiyena otero ndi a Oral Roberts ndi iwo waitanira iwo atuluke iwo anachita chozizwitsa mochuluka kuti akanthe khungu iwo analalikira uthenga ndipo apo panali achisodomu nthawi zonse pamakhala magulu atatu a anthu achisodomu inu mukuona chimene wanachita koma wosankhidwa wachipentekoste wotchedwa chomwecho ameneyo anali Abrahamu amene anatuluka kale mu Igupto anatuluka kale mu Sodomu akukhala m'mayiko m'mayiko osauka mukuona mtundu wa uthenga omwe iwo anali nawo. Tsopano penyani lero ndiliti pamene inayamba yakhalapo nthawi ndiwuzeni ine pamene nthawi ina anapita ku Sodomu kumbukirani ameneyo anali Abrahamu Abraham kapena Abraham kani ndiliti pamene kunali konse mtumiki anayamba wapitako ku mipingo wamba yachipembedzo ndi mwamuna wothera dzina lake mu Graham nanga bwanji kwa gulu la chipentekoste izo sizinayambe zadziwikapo mu mbiri yakale ine ndadutsamo posachedwapa ndikumayang'ana mayina inu mukuti mayina samatanthauza kanthu ndi chifukwa chiyani Sauli ndiye anasintha dzina lake kukhala Paulo ndi chifukwa chiyani Simoni anadzakhala Petro ndi chifukwa chiyani Yakobo anadzakhala Israeli ndithudi ndi choncho. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu musati muchilambalale chinthu chimene Mulungu akuyesetsa kuti akupatseni inu.
Say, Lord Jesus, have mercy.
Tsopano, pempherani, nenani, Ambuye Yesu, ndichitireni chifundo. Ngati ine sindikulakwitsa pamene inu muli ndi mitu yanu yoweramitsidwa ine ndikuyang'ana chapa ine ndikuganiza uyo ndi mlongo kha wa Williams wakhala chapa kumanja kwanga mkulondola uko akazi a Williams ine chakuno mlongo kha wa Williams zimaoneka ngati ndi iye wakhala chauko kumanja kwanga Ine sindinali wotsimikiza, kodi ine ndinazipanga izo kumveka, ine ndikuganiza izo sizinali.
I'm trying to see somebody that I know.
Ine ndikuyesetsa kuti ndimuone wina wake yemwe ine ndikumudziwa. Kuyangana pozungulira ine ndikuona mbale ndi mlongo dawo akhala apa koma iwo ndi ochokera mu mpingo. Kodi awo ndi akazi a outlaw chakuno kumanzere kwanga. Ndi omwe ine ndimaganiza kuti inu nonse munali. Mutayima pamenepo akazi a outlaw ine ndikukudziwani inu. Ndinu ina wake yemwe ine ndikumudziwa. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Inu muyangane molunjika kwa ine. Inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wa Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira kuti zinthu izi zimene ine ndimaphunzitsa ndi choonadi? Tsopano akazi a outlaw, ine sindinayankhule ndi inu monga ine ndikudziwira kwa kuposera chaka. Kuyambira pamene ine ndinali kuno, ayi ine ndikukhulupirira. Ine ndinakubaibitsani inu tsiku lina malo odyera. Yang'anani kuno kwa ine. Koma inu muli ndikulemedwa pa mtima wanu wosati mochuluka kwambiri kwa inu eni, koma kwa wina wake. Ameneyo ndi mkazi wang'ono, ndi mpongozi wanu wankazi. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu ndi wokhoza kundiwuza ine chomwe chili vuto ndi mpongozi wankazi ameneyo? Yali ndi vuto la chimfine, ndiponso yali ndi manjenje kwenikweni. Wamanjenje kwenikweni. Chabwino. Musati mudandaule, izo zimusiya iye anamverera izo pomwepo wakhala apa. Eya, izo zimusiya iye.
Just have faith.
Glory to God.
You believe?
Ingokhalani ndi chikhulupiriro, inu mukukhulupirira? Apa palidona wakhala pansi pomwe patsogolo panga pano, mlendo kwa thunthu. Koma kodi inu simukuona kuwala kuja kwa pachikika pa iye? Yakuvutika ndi kufoka muthupi lake. Iye Yesu wochokera kuno, iye ndi wochokera ku California. Ndine mlendo kwa thunthu kwa mkaziyo. Koma iye akudziwa kuti ine ndikuyankhula kwa iye tsopano. Inu mukuona kuwala kuja kwa pachikika pa iye? Ndine ine sindikumudziwa iye, sindinayambe ndamuonapo iye. Koma dzina lake ndi akazi a Elliot. Ngati inu mungakhulupirire ndi mtima wanu onse, inu mupite kwanu mukakhale bwino. Inu mukukhulupirira zimenezo? Chabwino. Tsopano ngati ndine mlendo ndi chilichonse, baibitsani dzanja lanu inunso monga choncho mukuona. Kwezani mwamba dzanja lanu ndipo mukhulupirire ndi mtima wanu onse, muone ngati izo zili bwino. Khalani ndi chikhulupiriro. Apa palidona wakhala patsogolo pake pomwe, pambali pomwe. Ayenera kukhala mwamuna wake, iye wakhala pamenepo nayenso. Ndipo iye ali ndi vuto ndi akatumba ake. Iwo ali ndi nyamakazi mwa iwo. Uko nkulondola. Inda amayi, akazi a Dawi, ngati inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse. Inu mukukhulupirira ndi inu apo. Ine sindikukudziwani inu, sindinadziwepo dzina lanu kapena kalikonse ka izo, koma izo nzoona. Sichoncho izo, ndipo inu munakhala pamenepo mukuti, Ambuye, mulole izo zikhale ine. Mukuona ngati izo zili zoona, baibitsani dzanja lanu mbuyo ndi mtsogolo monga chonchi. Mubaibitse dzanja lanu ngati izo zili zoona. Chabwino. Ndi zimenezo tu, ine sindinayambe ndamuonapo iye moyo wanga. Atata akumwamba akudziwa kuti zinthu zimenezo ndi zoona. Uko nkulondola. Ndi chiyani chimenecho? Ndi Yesu Khristu. Kodi izo zikuchita chiyani? Ndizo ndende. Zomwe iye ananena kuti izo zikanadzachitika masiku otsiriza. Tsopano ngati izo zili zoona ndipo Mulungu akuchita zimenezo, kusonyeza kuti ndi zolondola, ndiye mawu amene ine ndikulalikira ndi olondola, chifukwa ndi Mulungu yemweyo akusunga mawu ake. Khulupirirani pa Ambuye. Chokani ku njira zanu zofunda. Chokaniko ku zinthu izi zimene zikukukhudzani inu kunchako monga Hollywood. Zinthu izi zimakukokani inu monga mipingo ina yonse. Bwererani kwa Mulungu ndipo mutenge ntheradi umene ungagwire nangula wa mtima wanu. Ndiyangati akanafuna kukhala nacho chomuchitikira chimenecho ndi Khristu. Imirirani pa mapazi anu pomwe pano mukukhalapo kwake. Pamene inu mukudziwa kuti yali pano. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Tsopano zimenezo ndi zabwino. Tsopano izo ndi zodabwitsa. Oh my, ine sindikudziwa choti ndinene. Ngati aliyense wa inu pano angavomereze uthenga umenewo kuti Yesu Khristu ali pomwe pano ndi ife. kanthawi pang'ono ndipo dziko osakhulupirira sadzandiona nso ine. Komabe inu mudzandiona ine, ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu. Ntchito zimene ine ndizichita inunso mudzazichita. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse. Nkulondola uko, chabwino, inu mukumuona iye akugwira ntchito ndendende zomwe iye analonjeza. Tsopano yali pano chinthu chokha chimene inu muyenera kuchita ndi basi osati mungodzika nokha pansi ndikuti Ambuye Yesu ine tsopano ndikulinga mu mtima mwanga kuyambira ora lino mpakana ndine wanu ndipo inu ndi wanga ndipo ine ndikufuna chondichitikira ichi mu mtima mwanga kuti ine ndikhoze kuyankhula mawu anu akhala mmoyo ndipo chimene ine ndikupempha ine ndikukhulupirira kuti icho chichitidwa kodi inu mukuchifuna icho ndiye tiyeni tingokwezera mwamba manja athu kwa mulungu ndikupemphera aliyense wa ife tsopano aliyense ndiyeno ine ndikufuna inu mukweze dzanja limodzi mwamba ndikuyika dzanja pa wina wake pafupi ndi inu kulondola uko nkulondola amuna amalonda mulungu nthawi zonse azikudalitsani inu akhale ndi inu.